Kusile bangani. Ngiyajabula kuba lapha ekuseni nekwathi ukuthi ngibona nonke niphumile. Ngiyakholwa nenkosi inathi namuhla isinika nemthuntana ukuthi lingeke lishise kangako kuleli thabanekele kule nkonzo yasekuseni. Futhi nyalo si ngiyakholwa bakhona yini bantwana. Ngabe bantwana sebakhululiwe baya emaklasini abo mnakethi Neville. Ngibone bafola abancane ngase ngiyathibuta ukuthi ngabe sebakhulule emaklasi ukuthi abuyele emuva kuletinye tindzawo tabo egamelweni labo lasonto sikolo. Manje ngithandazeleni nginesincumo lesikhulu lebekumele ngisende ebusukwini bayidolo futhi sekumele ngisende namuhla futhi libandla aselikhuleke. Nginemhlangano lolandzelako uselayinini labo iIron Curtain eJalimane ngako ingilethinseka kalula ngako ngithandazelene futhi ngako kukuthi singavele sicale nje enkundleni yetemidlalo wekhilikithi eJalimane kulowo Hitler lawenda ngaphambi nje kwempi enzaweni lenkulu lenhle lehlala abantu labathi inkulungwane letingemashumi lasiphohlongo singaba nayo busuku lobulishumi ngqo. Ngako ngiyethemba ukuthi sitovele sicale lapho khona masinyane bese ke siya eLa Salle Lorraine eFrance lokulandzelako ke siye eBerlin sibuye ngifuna ukuthi eBerlin emkhathini walapho naseFrance bese ke siyabuya ngekuvuma kwenkosi siye engcunduthelen eChicago uqala ngicabanga ukuthi mhlati sihlanu tisithupha tisikhombisa tisiphohlongo nemfica yingcenye yami eChicago kule ngcunduthela lesebandleni laseSwedish futhi ke kuba bomnumzane Boze labanye labavela emacenzelweni aseChicago banengcunduthela lebeyita kulona lelelandzela ekucaleni kwengci noma ekucaleni kwenyoni itobe iseSweden futhi ngiyajabula kakhulu kwathi ukuthi livoti labo ngami kuthi ngide belila wonke wonke ngelikhulu lemapercent ngikujabulele lokho kodwa kumele ngiye khona lena noma ngibuye phansi khona la manje ngithandazeleni ukuthi inkosi ingiholele endzaweni lefanele ngqo lapho khona imiphefumulo itosinza nalokuhle kwendlula konke kutokwenteka embusweni waNkulunkulu manje banengcunduthela etulu lapho futhi bona eSweden futhi uthite singaba nemashumi lamabili nesihlanu emashumi lamathathu nesihlanu ethi inkulungwane tebantu lesitawucala ngabo kule ngcunduthela futhi liningi labo bantu labangakasinziswa bese ke endasi lapha eJalimane yebo ke banenkundla yetemidlalo lehlala tinkulungwane letingemashumi lasiphohlongo kusobala thine eSwitzerland la sisuke khona sibe nemhlangano lomuhle lapho futhi labanyenti benu kusene kwenteka basengakeva inkosi isibusise kakhulu sibe nalabaphendukako labathi inkulungwane letingemashumi lasihlanu ngebusuku lobusihlanu eZurich Switzerland futhi ngako umnakethu Jack Shula labaningi benu bayamadu ungummethodist umfana wa Bob Shula lomdzala base Belfast nyalo futhi bathi bayayiguqula leyandzawo bayibhekisa phansi khona lapha ya bendela livangeli futhi ngaloku ngedulu ngisho kunaloko Billy Graham labe nako emhlanganweni wakhe Jack ngumfo lomncane kakhulu lokahle logcwele inshisekelo neluthando futhi utimisele nje kuko kangangoba ngize ngiyakholwa ukuthi uyingceku lenkulu yenkosi futhi nithandazele umnakethu Shula futhi nguJack Shula naJack McCarter ukanye naye futhi umnakethu Jack McCarter ungumshumayeli lomkhulu naye futhi lapho banemadvotha elibandla latsite kube imvuselelo lenkulu kunato tonke leke yashaya iIsland ngako si hambani emthandazweni onke malanga niyele lawo madvotha bobabili bangamadvotha lasemancane langephansi cishe lapha emashumini lamane ngiyacabanga noma bangephansi imindeni nalokunye futhi babothishela labakahle belivangeli labacinile futhi siyabathandza futhi manje ngiyathandaza ukuthi ningangikhohlwa mina kuthi uNkulunkulu utongivumela ngento esincubo lesikahle njengamanje kunetikhathi la ungathi khona ukuthi ujikele ngakuyiphi indlela nike nefika kuletindzawo na Ngiyakholwa ukuthi Paul wafika kuleyo ndzawo ngalesinye isikhathi. Akazange na bekusemkhathini webulukhuni lobubili. Uthi uma sekahamba kubo leni, wabona ingelosi embonweni leyathi kuye, woda ngalapha eMacedonia. Ngako inkosi solo inengelosi yayo, ayinayo na. Nangingase nje ngithobeke enhlitweni yami ngako njengoba naPaul bekanjalo. Futhi manje kusihlwa khumbulani inkonzo delivangeli lapha eThabanekele wonke umuntu aphume nine bemacenzelo aseLouisville ngitokhuluma ebandleni lase Open Door kusihlwa emahora lambadlanyana uma kugabanca insimbi yesikhombisa entsambama kuze kube nakugabanca insimbi yemfica kamnakethu khobula bengitokutha kabili la futhi ke uyindvodza lekahle kakhulu waphindze wangibida Nemnakethu Khobulu ungumnumzane lokahle impela nakethu nine nginesiqiniseko ukuthi niyatana umfolo kahle kakhulu futhi bekungaba matima ukuthi ngale kanjalo thandazani ngetulu kwako konke thandazani futhi nithandaze ukuthi uNkulunkulu utawusinika sisincumo lesikahle lesito senda nyalo ngaphambi kokuthi sicale lo mlayeto welivangeli sinekusa lesitonikela ngako bantwana labancane futhi nginemfolo omncane lapha lekumele ngimnikele naye enkosini manje tikhathi letinenge masontweni lamanengi niyevisisa konke kahle le emuva na nangabe niyeva kukahle konke na letishayisa moya lapha nje ngiva ngathi awukhoni kudiva cha loko kukahle konke ngiyesaba ukuthi ngitoshabalala ngaphandle kwaso Ngako la labantwana labancane ngalesinye sikhathi bayabafafata esontweni babe babantwana labancane impela futhi empeleni lokho kuvela esontweni lemakatholika ngekunikeza abantwana labancane emagama noma kubabhaphatisa njengoba bababita basebafola abancane impela libandla lasemethodist la kukhipha kubhajatiswa kwalabancane nalamanengi futhi ngicabanga nalabanye labanengi ngicabanga ukuthi nguloyo umehluko emkhathini weNazarene nemethodist yefashion denzala kwakungumbhaphatiso walabancane kanyeke nekwehlukana nalokunye kodwa noma ngangiyiphi indlela akukwendi angicabanga ukuthi kunenzaba kakhulu Ngoba kuko konke ngicabanga ukuthi iCalvary ikubeka ebaleni konke khona lapho kuko konke kwako lokuliciniso ngoba Jesu wafa lapho kude asinzise abantwana labancane nemhlaba futhi umntana lomncane akunandzaba ukuthi kunemtali loluhloboluni ukuthi usoni kanjani lokho bekungeke kuwende noma ngumuphi umehluko Ngoba ingati ya Jesu Kristu iyamgeza niyabona futhi leli liwundlu laNkuluNkulu lelisusa sono selive loyo mntana angeke aphenduke ngoba akakwazi ukuthi kuphenduka kanjani akanaso sizathu sekuba lapha ngekwakhe angeke akutshele nekuthi kungani abe lapha kodwa uNkulunkulu umthumele lapha futhi nengati ya Jesu Kristu iyamgeza ngaleso sikhathi eta emhlabeni futhi kuze kube ngulo mnyaka wakhe wekuthi iphendulela lapho ke sewuyati lokuhle nalokubi futhi lapho sewufanele aphenduke ngalakwatiko lokubi lakwendile kunjalo Ngako labanye babo bayabafafata futhi bacabanga ukuthi abaye ezulwini. Futhi kunemfundiso lethi uma umntwana adelwe batali bamoya longcwele, yebo ke loyo mntwana utoya ezulwini. Kodwa uma kungasiko njalo, sekude lutho kuko, lo mntwana nje sekude kwakhe lokho kuliphutha lelikhulu. Kwenda mehluko munu ukuthi batali bamoya longcwele na. Donke ukuthi ifiso tekulalana. Futhi nalomntwana utalwe ngalendlela lefanako ngako ukuthi bonke batalelwe esonweni babunjelwa ebubini beda emhlabeni bakhuluma emanga loko kungilokushiwo ngumbhalo ngako ngako futhi ingati ya Jesu Kristu iyageza futhi yende kubuyisana nalomntwana uma afile utovele aye kahle ebukhoneni baNkuluNkulu Nangabe atalwe batali labatoni kakhulu emhlabeni kute kube ngusemnyakeni wekuthi iphendulela lapho sekathi khona lokuhle nalokubi futhi loko lakwendako kusukela lapho kufanele athethelelwe ngaloko ufanele aticelele kuphenduka kusukela lapho kuqhubeke kodwa uma asesengumntwana manje lendlela lesetama kuyilandzela lapha ethabanekele ngiyokuphela indzawo emhlabeni lengiya kuyo ngishumayele imfundziso kukhona lapha ethabanekele ngoba leli lisonto lethu futhi sishumayela imfundziso lapha kuze bantu bahlale baconzile lamanye emadoda emabandleni awo ashumayela noma ngayini labayikholwako futhi babomnakethu futhi singehluka kancane kepha solo sibanaka ngalokufanako nje futhi kodwa lapha ethabanekele sishumayela loko lesikucabanga ukuthi kuyimfundziso yemibhalo futhi ekhathi kudo sibona kunikelwa kwabantwana lelesithi kunikelwa kuphela ebhayibhelini ukuthi siyathola noma lapho ethestamentini lelisha lapho bantwana labancane banelutho labangalwenda noma kristu waba nelutho ngako emcimbini kwaba ukuthi wabathatha wabaphakamisela emikhonweni yakhe wase ubabeka tandla wababusisa wase uthi vumelani bantwana bethe kimi ningabencameli ngoba umbuso kaNkulunkulu uwalabanjalo manje sisele sisaconza kuchubeka nemsebenzi letele kutoku towufeza kufa kwakhe eCalvary beka nathi futhi wesuka waphuma kuNkulunkulu weta emhlabeni wabuyela emuva kuNkulunkulu noma wesuka emhlabeni waya kuNkulunkulu futhi waphindze wabuya ngesimo samoya loyingcwele futhi unathi kithi kuze kube sekupheleni kwemhlaba achuba libandla lakhe lowo msebenti abewenda ngesikhathi asesela emhlabeni futhi ngaloko sithatha abantwana bethu lomunye kulomunye sibayise kubafundisi bese bayabathandazela babeke tandla etikwabo bese babanikela kuNkulunkulu umcinjana nje wekuthi siyakuthakasela loko inkhosi lesendele kona nebantwana labancane manje uma lomncane wakho afafatiwe noma ngayiphi indlela lokungiyo ebandleni lakho cabanga asisho noma yini lephambene naloko kukahle kodwa ngekwembhalo sikhanza indzawo yinye leyo kulapho Jesu ababusisa khona yena lucobo kuthi ngitawufunza inkosi ithandzile evini lapha sithola ukuthi kuLuka longcwele li ngikholwa ukuthi sahluko selishumi futhi sicale ngelivesi lelishumi nakuthathu base baletha abantwana labancane kuye kuthi abathinze futhi bafundzi bakhe babekhuda labo lebe babaletha kodwa ngesikhathi Jesu akubona loko waphatheka kabi wase uthi kubo vumelani bantwana labancane bethe kimi futhi ningabe ncabeli ngoba umbuso kaNkulunkulu walabanjalo ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini lo ngeke emukele umbuso kaNkulunkulu njengemfana ngeke angene kuwo wase uyabathatha ubabeka emikhonweni yakhe wase ubeka tandla takhe etikwabo wase uyababusisa loko kuhle na wathi manje vumelani bantwana bethe kimi ningabe ncabeli ngoba walabanjalo labanjengalo yamntwana lomncane umbuso kaNkulunkulu wase uyabathatha ubabeka emikhonweni yakhe futhi wababusisa manje singathanda kanjani manje ekseni nasingaba na Jesu ahlethe isicu sakhe la ngempilo emsamo uthi Nkosi ungangibusisela umntwana nami na oh lowo kuthi emehlo emuntu netinhlitiyo tethu tiyalangatelela ukubona lokho kodwa ulapha noma kunjalo ngoba wasinika umyalo wekukwenda futhi njengoba sesendile kanjalo uyakuhlonipha semukela labo labathuma mukele lo lamthuma niyabona ngako ulapha manje ekuseni futhi uma dzathe gethe angeta lapha etulu kupiano atodlala ingoma yethu yakadzeni besivama kuyihlabela kadzeni lethi bangeniseni bangeniseni labancane kuJesu ngiyakholwa isencwadzini lapha ndzawana tsite angina siqiniseko ngenisani labancane kuJesu futhi uma unemntwana umntwana lomncane lo sengakanikelwa kanzi ufuna anikelwe manje ekuseni leni sitokujabulela kukwenda lokho futhi ngabe bakhona bafundisi kulesakhiwo bashumayela bangafuna kwenyuka beme nathi la sisanikela labantwana enkosini na singakujabulela kuba nani niseta konke kulungile ngabe ikhona yini encwadzini lapho na uyayithola mina ke Thuneville na ayikho lapho konke kulungile bangakhi loyatiko bangeniseni konke kulungile asiyihlabeleni manje wonke umuntu kanye kanye lapho bomake basaletha abantwana babo konke kulungile konke kulungile Niseni bangeniseni babuyisene masimini esono bangeniseni bangeniseni babuyisene labazula zula goku Jesu bangeniseni bangeniseni Babuyisene masimini esono Bangeniseni Bangeniseni Baletseni labancane kuJesu Asikhothamise tinhloko tethu umzuzwana Babe wethu losezulwini labatungeletele altar lakho manje ekuseni Gume bomake nabo babe babambe bantfu babo labancane emikhonweni yabo labo wena lobaphe bona ngemusa babonga kakhulu ngabo Nkosi futhi babaletha kule altar manje ekuseni endlini yaNkulunkulu kutoba nikela banikela timpilo tabo kuwe lobaphe yona futhi siyathandaza Nkulunkulu kuthi utonakekela uphindze ubusise ngamunye wabo Bahole futhi kwangathi netingelosi letivikele taNkulunkulu dingagadza ngamunye. Baphe timpilo letinze tekujabula nenthokodo. Kwangathi bangakhula babe madoda nebafati baNkulunkulu bakusasa uma likukhona likusasa. NkulunkuluNkulunkulu siyathandaza ukuthi utovusa abashumayeli nebaprofeti nabothishela kuleli cembu lebantwana labadungeletele altar manje ekuseni. Kuthi uma sesikhulile sesingazakhona ukuchubekela embili lothite ufanele asithathe asisuse endzaweni asiyise endzaweni mane sikhone kuphindze sime silalele livangeli lishunyayelwa ngulaba labakhona lapha namuhla siphe kona Nkosi nangalelinye lilanga lenkathi mulo lapho konke sekwendlulile impilo tethu tiphelile labatali batungeletele altar kwangathi singafana naJakobe wasendvulo lapho abusisa bonke abantu bakhe futhi wabatshela ukuthi siphetho sabo sitoba njani ngelusuku lokugcina wase ke ubuka ethulu wathi uyati ngifanele ngihlangane nebantu bami ngalelinye lilanga lenkathi mulo yena nabo bonke abantu bakhe bahlangane kanye kanye even lelingcono akumangalisi Balamu athi akuthi siphetho sami sibe njengesakhe nkulunkulu ngiyathandaza ukuthi uphe letibusiso leti etikwa labatali futhi manje sisayobeka tandla etikwabo yeka yeka lelihle nekuthi ulende laba ngulelithobeke kanjani Nkosi kuthi thine bantfu balomhlaba singaba nenhlanhla yekubusisa labantwana labancane egameni lakho sathi lokhu kuthi lesicelwako siphiwa kona sisaya kuyobabusisa kwangathi Jesu lo muntu longabonwa lonemandla onke eme eJudane futhi abusise ngamunye umntwana sisabeka tandla siphindze sibanikela kuye ngoba sikucela egameni lakhe amen Mnakethu Glenn Funk unebantwana bakhe labathathu lekumele banikelwe enkhosini. Indzawo lencane lefihlekile ngale kulela live lasenyakatho. Wethembisa lomntwana kimi, babe kwangathi tibusiso takho dingaphumula kuye. Joseph mfana wami, ngikunikela kuNkulunkulu futhi akuthi impilo yakho ibe sibusiso. Kwangathi ungaba ngumprofeti Joseph. Kwangathi umusa kaNkulunkulu ungahlala kuwe. Kwangathi uNkulunkulu wababe wakho, iNkosi Jesu Kristu, ingahlala ikubusisa, yende impilo yakho ibe sibusiso kulabanye. Ngeligama la Jesu ngiyambusisa. Amen. Niyabathanda abantwana labancane na? Unenvo letsite ngalabafola abancane leyenda ngamunye make afune umntwana wakhe abusiswe. Manje nguleyo ndlela babe wethu losezulwini la ngiyo kithi sine labadzala manje ekseni ufuna ngamunye wethu ukuthi abusiswe usethula embikweni vo letside bese usiniketa kona njengekuthi naku ngifuna ubusiseke mfanami ngabe akamangalisi na ngako singambonga babe wasezulwini lonjalo Manje ekubusisweni kwebantwana labancane neyati bengifunda nje lapha embhalweni ngalelalanga khona lapho nje bekukusetestamentini lelidzala lapho iinto lenkulu lengakuthakasela kukufunda naku lapha khona lapha ngako Nathanael wathi kuDavide yenda konke lokho lokusenhlitweni yakho ngoba uNkulunkulu unawe niyabona na yendani lokho lokusenhlitweni tenu Uthi tikhathi letinengi ngikhanze ukuthi lokhu ngani lo ngumKristu ukuthi ngikhulume intfo ngingathi ukuthi ngidotsini futhi ngikhanze sekufezeka lokho lokushoko kwake kwathiwa ngalesinye sikhathi Jesu wehla etulentabeni wase ubona sihlahla lesingenalutho kuso sinemagcembe nje kuphela futhi bekude sithele wase uthi kude umuntu loyodla kuwe kusukela manje Futhi ngelilanga lelilandzelako nabendlula lapho abapostoli babona lamagcembe abunile wathi bukani ukuthi lesihlahla sibune masinyane kanjani Jesu wathi kholwani kuNkulunkulu ngoba noma ngabe yini loyifisako uma uthandaza kholwa ukuthi uyakwemukela futhi utawuba nako Futhi noma ngayini loyishoko utoba naloku lokushoko Cabanga ngaloko oh futhi engcenye namuhla umoya lo ingcwele lomkhulu kaNkuluNkulu lome lapha ealtar wena uthi yebo ke akudzingi kuhlotshiswa akudzingi ukuthi kube indzawo lenkulu lelolongwe kahle Jakobe wathonsa litshe ngalesinye sikhathi wacamelisa inhloko yakhe etikwalo futhi solo liyahlonishwa namuhla njengelitshe lelicebelengwane noma litshe lelicebelengwane Lelo emadzotsa lamakhulu asemhlabeni asalethwala lelo litshe kuze emakhosi agcotshelwe etikwalo lelitshe litshe nje lelejwayelekile lelidzala lelihleli ensimini ibhetheli bekuyindvunduma yemadvala abekwe lelinye etikwale linye kwase kuba indlu yaNkuluNkulu indzawo yekuhlala Jakobe wathi akusiyo ndzawo nje lena ngaphandle kwendlu yaNkuluNkulu Indvunduma nje yematshe lala kanyene akubithi tintfo letilolongwe kahle letinkhulu kubitha bulula nelukholo kude ukholwe kubitha lokho nje nguloko nje lokwenta kona manje ngekwathi kuthi sikhathi siyabaleka masinyane sithokwetama kunganibambi sikhathi lesidze kakhulu ngekwathi kuthi kuyashisa nalelisondo ligcwele bantfu Ngako ngitokhuluma nani nje sikhashana manje ekuseni ngesifundo lesincane lapha lesingahle ngiyethemba sitoba lusito kini futhi manje ngingake suke ekhaya ngibhale etinshwana letinsathu noma letine phansi ngathi ngitokuma ngibone ukuthi inkhosi inani lengidokukhuluma uma ngifika endasi lapho ngabhala ngetindlo letincane letisithupha phansi lapha tifundo letincane ngase ngibhala sinye Ngasifaka ekhikini kanje ngacabanga yebo ke uma sengise pulpit engcenye utongitshela lento okhuluma ngako manje ngikhashane kakhulu njengoba bengisedulu lapho ngako na kanjani ngitofunda umbhalo lapha inkosi isiside siuqonze sahluko selishumi nakune saluka longcwele uthi ase sicale ngelemashumi lamathathu emashumi lamathathu nakunye livesi lesahluko selishumi nakune Saluka longcwele noma inkosi lenjani leya empini kuyolwa nalenye inkosi lengahlali phansi kucala bese iyabuta ukuthi ingakhona ngetinkulungwane letilishumi kuhlangana naleyo leta netinkulungwane letingemashumi lamabili na noma kulokunye lapho noma nje isathi isesekhashane ithumela tigijimi tiye kulelenye inkosi Ilangatelele timo tekuthula.
So whosoever he be
Ganjalo ke noma ngubani lo wenu Ngifuna niqaphelisise. Manje kwekucala wathi ngumfanekiso. Wathi manje kunenkosi letako futhi inemasotsha lati ngulungwane letingemashumi lamabili. Futhi lenkosi itohlangana naye futhi yona inemasotsha lati ngulungwane letilishumi nje kuphela. Ngakho ke kwekucala ihlala phansi itibute ukuthi ilungele na noma ukuthi ingakhona yini kukwenda noma cha. Gini nine leningashi konke lanako angeke abe ngumfundzi wami niyabona na manje kwangathi inkhosi ingengetha sibusiso sayo kulelivi manje asesikhothamise tinhloko tethu umzuzwana nje babe wethu lo sezulwini wena lo wathi tonke tindvo futhi lo ngabuki buso bemuntu ngoba beka yini umuntu ukuthi umcabange na Wenda umuntu futhi ufana nembali nje yasensimini namuhla muhle ngakusasa uyajutshwa alahlo etiko bese uyabuna futhi ngiyakuthandaza wena nkulunkulu kuthi ube nemusa kithi namuhla futhi wende kuthi ngulo naloyo atihlole namuhla silapha njengasendlini yokuconziswa Silapha kutofunda nekwati kuthi sifanele siphile kanjani futhi akuvele evini lakho namuhla oh uNkulunkulu waphakathi linenge lebantwana bakho libuthene ngekhathi futhi linenge labo belibantwana bakho iminyaka kodwa njengekuthi sonke sibuya emuva endlini yaNkulunkulu kuthi sifunde kuthi sathi futhi mine inceke yakho ngifisa kwati kakhulu ngawe Futhi ngiyathandaza ukuthi udoletha kuphefumulela kwelivangeli etikwethu sonke etikwenceku yakho nekuthi bukhona bakho nekusiphefumulela kulendlu kutoba kukhulu kakhulu namuhla nekuthi sitohamba etinhlitiyweni tethu silangathelela kuba dinceku takho letingcono nekuthi kube inzuzo kithi kuba lapha Oh uNkulunkulu lo nemusa siphe letibusiso leti egameni la Jesu indvodzana yakho amen nyalo kwangathi inkosi ingengetha tibusiso tayo evini njengoba sifundzile ngifuna ukuthatha sihloko kulokusa kuthi imimoya leluthanako noma livi la uNkulunkulu na Manje kucishe kube sifundo lesingakejwayeleki kodwa njengoba kukulapha eThabanekele futhi ngalesithathu lowengcile ebusuku ngelisondo lelengcile ekuseni bengikhuluma ngejubhili lencane yelivangeli futhi ngalesithathu lowengcile ebusuku bengishumayela ngewesifazane lobekane nemgaco enhloko yakhe noma i Walahlekelwa ngilolunye lwetinhlavu takhe temali futhi bekathanyela indlu futhi etama kuluthola indvodza yakhe ingakabuyi futhi sase sithola kutsi loyo wesifazane bekaluhlobo lwesifazane lwangasemphumalanga futhi uthi amelele libandla futhi sifakazelo sesivumelwana semshado besingafakwa emnweni besifakwa enhloko sinetinhlavu tesiliva letiyimfica kuso Futhi uma lo esifazane abayingwadla bebakhipha lunye luhlavu lwesiliva futhi bebakhombisa ukuthi sewingwadla futhi ngako lona wesifazane abelahlekelwe ngulunye lwaletinhlavu angasiyo ingwadla kodwa indvodza yakhe beyikadze ingekho futhi beketama kusheshisa amane aluthole lolo hlavu ukuthi alubuyisele emgacweni wakhe ngoba Uma indvodza yakhe ibuya beyithokwathi ukuthi ubanjwe agwadla futhi kwakutokusho kubhidlika kwelikhaya nalokunjalo futhi ngakuchonzanisa nelibandla lokho imizuzwana lembalwa lalahlekelwa incumbi yetindlo letinkulu futhi sekusikhathi sekuthi babe afike ngako sifanele sitifunisise manje ngekwathi ebandleni nelithabanekeli lethu Futhi ngifuna ukukhuluma ngekuthi imimoya leluthanako lokubitwa empeleni ngekuthi budimoni niva kakhulu ngemadimoni alamalanga kodwa niva kancane kabi ngekuthi lingakhishwa kanjani sonke sathi kahle kamhlophe ukuthi unabo devil kodwa into lelandzelako ukuthi ingaxoshwa kanjani le yonto futhi manje kukhona i Sinako ngemusa kaNkuluNkulu lithuba lelinengi lekubukana naletindlo letibitwa ngemadimoni futhi sihlangane nawo lapha etulu ngembili nasekuhambeni kwemalanga onke futhi leni ngithanda kubuka embhalweni kulokusa futhi ngithole nje ukuthi leto tindlo tiyini manje sikusebenzisile enkonzweni yokuphilisa sonke sikhathi ngaseluhlangothini lokuphilisa umdlavuza simila ludrathas esweni sifo sesifuba sengathi yonke leto tindlo akusito tindlo temvelo tindlo letingetulu kwemvelo futhi tingemadimoni umbhalo ukuqinisekisa ngaloku sobala lokho kodwa lokho ngemadimoni emtimbeni netigadla letitimilelako njengemdlavuza kunekuphila kuwo futhi kuphila kwaloko lidimoni kukhula kweludvadvasi esweni kwanza kwesifo sesifuba sengathi naletinye tindvo kungemadimoni loko kusesimeni senyama manje kulokusa sitokhuluma khuluma ngemadimoni ezingeni lakamoya emphefumulweni asemphefumulweni ngalokufanako njengoba asemtimbeni futhi sibophelelekile kuvuma ukuthi siyawabona emtimbeni webantu njengemidlavuza nje netifo letehlukene lethi semtimbeni wemuntu masinyane nje ngisho umdlavuza umenyetelwe ukuthi usifo lesisezingeni lesine loko ukuthi ukulelinye lizinga impela budimoni sonke sifo sisifo selizinga lesine kuqala kwaso Manje kodwa manje umdlavuza emtimbeni noma umdlavuza emphefumulweni leli dimoni lingangena kulenye yaletindzawo manje kukhona tikhathi letinengi ngebantfu labanengi labanemicabango lemihle ukuthi nebantfu labahle labetamako tikhathi letinengi kuphumula etikwe science lencane yetenkholo labanayo Noma lokuthithe labafundiswe kona kusukela asengumntwana futhi basakuthola lokho phansi emitimbeni yabo phansi emphefumulweni wabo kuthi basenayo indlo letsithe lengakalungi nine labanengi balapha manje ekuseni akungabateki noma ngikuphi la uthola khona emaKristu abuthene endzawonye uthola abantu labanaleyo mimoya kubo kuthi ba akufiseke abayifuni bathi oh Uma nje ngingayekela ukukhuluma emanga, uma nje ngingayekela ukukhanuka, uma nje ngingayekela lokhu noma lokwa. Manje lokho bo devil. Futhi manje efika ngesimo senkolo sikhathi lesinengi. Njengalokhu kungusonto sikolwa, kusikhathi sekufundzisa, ngako ase sibuke kuloku. Manje efika ngesimo senkolo sikhathi lesinengi. Manje embhalweni kanye kwakunendvodza ligama layo lalinguJehoshaphat indvodza lenkulu indvodza lekholwako futhi wawelela kulenye inkhosi leya yinkhosi yaya kaIsrael futhi yena Jehoshaphat ayinkhosi yakaJuda futhi wehlela kuAhabi inkhosi yakaIsrael futhi bathi bopha ngabhandilinye futhi benta lubambiswano lomunye nalomunye kuthi bayolwa enhla eRamoth Gilead Futhi bakwenda ngaphandle kokuthi bathandaze kuqala. Oh, kube bantu kuphela bebangaconza. Kungako ngitha manje ekuseni futhi nganicela ukuthi nikhumbule njengoba ngiya ngeshekwe tilwandle. Kutho tonke tindlo thandazani. Lomunye uyafika ngalele linye lilanga wase uthi nakathi uBranham ucabanga ukuthi kuliphutha kwenta indlo letsite na. Ngathi yini lo lobuta mayelana nayo na. Niyabona? Uma kunembuto engcondweni yakho, kuyekele, ningakwenda inhlobo, hlala naloko nje. Uma uqala kwenda noma yini, futhi uma kungumbuto wekuthi ngabe kulungile noma akukalungi yini, suka kuko, ungangeni inhlobo kuko, khonake uyathi ukuthi ukahle. Manje tonke tindo tifanele tithathwe ngemthandazo kuqala. Funani kuqala umbuso waNkulunkulu nekulunga kwakhe khona ke tonke leletinye tindlo titokwe ngetetelwa nginesiqiniseko impela manje ekuseni uma besilisa nebesifazane bebangafinyelela kuphela endzaweni lapho khona umphefumulo wabo kucabanga kwabo simo semoya sabo kutophelela emehlweni aNkulunkulu lelo bekutoba ngulelinye lemabandla Leline mandla kwendlula onke lake abakhona. Bukani nje sikhashana lesimbalwa enyameni. Manje sinjalo besinjalo ikhathi letinengi besinjalo iminyaka sinaloko lesikubita ngemshini wekuhlola emanga ungawufaka esandleni sakho bawubeke uvundle enhloko yabo yabo futhi ungangena lapho futhi utame ngemandla akho onke kwenda emanga avakale kwangathi aliqiniso futhi wona uyokhomba ukuthi angemanga ngaso sonke isikhathi Ngoba umuntu akendelwanga ukukhuluma emanga kukhuluma emanga kungulokukhohlisako indlo lematima indlo lembi ngingamane ngikhethe kuba nesidzakwa noma nguluphi lusuku kunemcambi manga niyabona na umcambi manga futhi umtimba wakho awendelwanga ukukhuluma emanga akunandzaba ukuthi usoni kangakanani usese indvodzana lewile yaNkuluNkulu Umuntu lo soni kwengcabonke kuleli dolobha namuhla, uNkulunkulu akahlosanga ukuthi wena ube soni, abekufuna ukuthi ube indvodzana noma indvodzakati yakhe. Wendiwe ngesimo sakhe luchobo, kodwa sono sikubangele ukuthi wende lokho. Futhi akudanzaba ukuthi utama kakhulu kangakanani kulingisa nekutama kwenta emanga abonakale aliqiniso, banalithulusi lescience lelifakazisako ukuthi kuliphutha. Ungalisho ngabo bonke ubuchotho lofuna ngabo kodwa lisolo nje likhomba ukuthi akusiko ngoba kukhona nembeza lomncane phansi esidalweni lesingumuntu naloyo nembeza lomncane uyathi ukuthi yini lokuliqiniso futhi akunandzaba ukuthi uthini ngaphandle lapha loyo nembeza lomncane uyathi ukuthi ngemanga futhi kutovela kunembeza lomncane Ngakho ke uma wesilisa noma wesifazane bangake bathole imicabango yabo nebufakazi babo netimpilo tabo time emgceni ngcona uNkulunkulu Amen uze umgudu wamoya lo ingcwele ube munye ngalokuphelele naNkulunkulu kungentekani uma wesilisa newesifazane bangake baze babe semgceni lapho khona kanye nenkululeko levela enhlitweni yabo nekukholwa lokuvela ngekhathi impela bantu labanengi betha ealtari kude batokhulekelwa banekukholwa kwekuhlakanipha bayathi vuma tono tabo futhi bajoyine libandla ngekukholwa kwekuhlakanipha bayakukholwa ngengcondo yabo yabo bakukholwa ngoba bakuvile bakukholwa ngoba bathi kuthi kuyingchubo mgomo longcono kakhulu Kodwa lokho akusiko uNkulunkulu lakubukako akabuki kona ukukholwa kwekuhlakanipha kwakho ubuka enhlitiyweni lapho khona ngekhathi uNkulunkulu futhi uma kuvela enhlitiyweni khona ke konke kungenteka ngaleso sikhathi kuvuma kwakho ukuhlangana nempilo yakho impilo yakho ikhuluma kakhulu njengoba kwenta kuvuma kwakho kodwa uma kuvuma kwakho kusho into yinye nempilo yakho iphila lokunye kukhona lokungalungi khona nzawana tside loko kungoba unekukholwa kwekuhlakanipha futhi kungesiko ukukholwa lokuvela enhlitweni yakho futhi loko kukhombisa ukuthi ngephandle lapha lwathi lwaNkulunkulu kodwa ngekhathi lapha lidimoni lelingabathako Ngiyakholelwa ekuphiliseni kwaNkulunkulu kodwa akusiko kwami niyabona na kungaba njalo kodwa angikukholwa niyakuthola na ngephandle uthi yebo ngekhathi nembeza wakho uthi cha leyo into lefanako yescience beyingafakazisa ukuthi lokho bekuqinisile ikufakazise caphelani ngesikhathi lamakhosi angakacali kuphuma abefanele abe ngaphambi kokuthi Jehoshafati aze ende esivumelwane sekusebenzisana na-Ahabi bekafanele kucala athi asithandaze futhi sibone ukuthi ithini intsandvo yenkosi nginike umshumayeli nginike umkristu nginike inkosikati yelikhaya lengumkristu nginike umlimi noma sisebenzi sasefemini lesitobe kaNkuluNkulu kucala kuyo yonke indlo ndokukhombisa umuntu lo yophumelela ngetulu kwako konke develi langakubeka ethi kwakhe ufuna uNkuluNkulu kucala sifanele ukucala sibe kodwa abakwendanga bonke bebambonywe ngemafu ngoba ahabo beka nembuso omkhulu logcamile futhi abende incumbi lenengi yetinto futhi beka kathi anabo bonke lobukhulu bukhathikhati ligolide lakhe nelisiliva lakhe beyikadze ingulenkulu indvodza lenempumelelo kanzi ingulengakholwa futhi kulapho-ke la live likhona namuhla ime lapho-ke i-amerika namuhla eme lapho-ke emabandla namuhla sakhe lamanye emasondo lamahle kwendlula onke lake akhiwa sibe naletinye tifundziswa letipholishekile kwendlula tonke lesake saba nato sifundzise lenye isayensi yetenkholo lendlula tonke nakanjalo njalo futhi safundza kuhlabela njengetingelosi kepha noko kunebuthakathaka nzawana thite kukhona buthakathaka ngoba balandzele timfundziso yemuntu nemimoya leluthanako esikhundleni sekubuyela evini lankulunkulu batama kwenda tindo tibe yiphethini lefana neyelive batama kubeka emalambu lakhanyako etikwalo njengeHollywood lapha ngalelelinye lilanga lihlelo lelidumile lizinga le-full gospel edolobheni lase-Kansas noma ngiyaxolisa eDenver engungutheleni lakha lisondo lesigidi semadola futhi tinkulungwane tetithunywa tenkolo ilinze boshelani labasihlanu kulelo hlelo kuthi bayise livangeli emahedenini lesi kuthi ngako namuhla kuba nemcondvo wekuba sithunywa senkolo lesithunywa nguNkulunkulu imvuselelo letalwe ngumoya longcwele lesi toba nenshisekelo yankulunkulu kufuqela kuyongena emaphandleni ngale futhi sentele nkulunkulu lokuthite esikhundleni sekwakha lamakhulu emasondo lamahle futhi setame kwendlula lamakhelwane ngingamane ngikhethe kukhonda emishini letobe ishanyeliwe noma ebhareni futhi ngibe nenkululeko yamoya loyingcwele neluthando lwankulunkulu lushisa etinhlitiyweni kunekuhlala ekhathedrali lenkulu kunawo onke lesinawo emhlabeni futhi igogwete imfundziso temuntu nemibhedesho lesi kuthi ngako namuhla yimvuselelo leshukumisako sibuyele eqinisweni sibuyele evini lankulunkulu futhi manje ngesikhathi baphumela lapho futhi kwaba semva kwesikhashana Jehoshafati wase uyasanguluka wase uthi anika yebo-ke asesibute inkosi ngaloku wathi konke kulungile Ahabu wakwenda futhi wathumela endasi wathola likhulu bashumayele labangemakhulu lamane labaceceshwe kahle futhi wabakhuphulela lapho wathi bonke laba bangulabaprofethako futhi ngako-ke bangena ekukwitilizeni kwabo base bacala kumemeta futhi bathi yebo yenyuka ngekuthula inkosi inawe kwase-ke emva kwekuthi lamakhulu lamane asanikete ebufakazi kuthi bafanele benyuke ngekuthula noko Jehoshafati athi niyakuthola na niyabona phansi enhlitiyweni yalowo muntu lolungile kukhona lokuthite lokwamtshela kuthi kukhona lokwakushaya emanti nzawana thite kukhona lokwakungalungi Ahabi wathi manje sinemakhulu lamane lapha futhi anhlitiyo yinye onke athi hamba inkosi inawe kodwa Jehoshafati wathi awusenaye lomunye na wathi yebo-ke yini lesiyidzinga kulomunye emva kokuba sesithole emakhulu lamane emadvodza lafundziswe kwendlula onke kuleli ve na onke athi hamba leso kwakusihlakaniphi kodwa phansi enhlitiyweni yaJehoshafati bekathi kuthi kukhona lokungalungi manje wathi sinaye lomunye ungumikhaya kodwa ngiyamdonza wathi uhlala njalo asho lokuthite lokubi futhi ugcumukela lapho abe angakafanele ukuthi abe khona futhi ubukela phansi emabandla nayo yonke into wathi ngiyamdonza wathi hamba umthole futhi asibone ukuthi utothini futhi uma Mikhaya enyuka wathi bathi manje buka shano into lefanako neyabo bonke wathi kuphela ngitho naku lapha ngitokusho kuphela lokho lokushiwa uNkulunkulu amen Akunandzaba ukuthi umprofeti wakho uthini, nekuthi lona uthini, nekuthi libandla lakho lithini, nekuthi bathini. Ngitokusho lokho lokushiwo uNkulunkulu. uNkulunkulu ubeke emlonyeni wami, futhi ngitokusho lokho lakushoko. Lesi kuthi ngakho namuhla ngulabanye futhi bomikhaya labatokusho lokho lokwashiwo uNkulunkulu. Qaphelani, ngakho bamenyusela lapho, futhi wathi nginikeni lobusuku. Ngakho kulobo usuku inkhosi yahlangana naye, futhi uyabuya ngekusa lokulandzelako. Ngesikhathi lamakhosi lamabili ahleti egedeni, wathi qhubekani nenyuke, wathi qhubekani nenyuke, kodwa wathi ngibone Israyeli anjengetimvu letihlakatekile letingenamelusi. Ngakho lo mshumayeli munye logcoke kahle wahamba wenyuka wambhamula emlonyeni, futhi wathi uhambe wabhekaphi lo moya waNkulunkulu ngesikhathi uphuma lapha kimi na? Wathi utothola uma ubuya. Yebo. Wathi lalela lapha, wathi sidinceke ukuthi aNkulunkulu singemakhulu lamane, futhi wena wedwa. Kodwa Mikhaya wathi ngitonitshela ukuthi inkinga yenu ilele kuphi. Amen. Wathi ngibone umbono. Amen. Wathi futhi ngibone uNkulunkulu ahleti esihlabeni sakhe sebukhosi. Ngabona libandla lasezulwini lime limhacile. Futhi siyathi ukuthi livi laNkulunkulu limemetele ticalekiso ethi kwalomuntu ngendlela lento engayo. Ungeke ubusise lowo uNkulunkulu la kucalekisile. Kanjalo naDevele angeke akhone ukucalekisa lowo uNkulunkulu la kubusisile. Kuludzaba lomuntu ngamunye, akunandzaba ukuthi uphuye kangakanani noma usilima kangakanani, kuthi awukafundi kangakanani, kuthi awukafundziswa kangakanani. Lo uNkulunkulu la kubusisile kubusisiwe, lo uNkulunkulu la kucalekisile kucalekisiwe. Yathi kwehlukanisa ukuthi ngukuphi lokulungile nekuthi ngukuphi lokungakalungi. Mikhaya bekakwathi lokulungile naloku kahle ukuthi lokho kwakungesiyo inkhosi leyayina labo bashumayele. Yebo ke kwakuyini indzaba ngalabo bashumayele na? Qaphelani ukuthi bendani, bebakadze bagcokiswe kwendlula bonke, bebakadze bondliwe kube ndlula bonke, bebakadze babuthene endzawonye emaphathini abo nalokunye nembuthano yabo yekusebentisana indzawo yaze yafika lapho bebakadze bathi kuphela isayensi yabo yethe nkolo. NeliBhayibheli lasho ukuthi Mikhaya ngesikhathi abuka lombono wathi uNkulunkulu wathi ngubani lesingamthola ukuthi ehlele lapho futhi adukise Ahab na? Futhi nemoya wemanga wathi ngitokwehlela lapho futhi ngiluthe Ahab ngalabo bashumayeli, ngibangele Ahab ukuthi aphumele lapho kude kufezeke livi laNkulunkulu. Manje namuhla bantu labanengi kakhulu balalele. Manje sonto sikolwa ngiyamthandza. Bukani bantu labanengi kakhulu balalele imimoya leluthanako esikhundleni sekuthatha livi laNkulunkulu. Imimoya isemhlabeni ingamadimoni, futhi iphumela etindzaweni, futhi ingena emkhathini wemadvodza bafundisi, ingena emkhathini wemalunga elibandla, ingena emkhathini webantu labalungile, futhi ibabangela ukuthi bangene etishanshwini, futhi basho tindvo, futhi bende tindvo, futhi bafundise tindvo, futhi bende tindvo ngekuthi ejwayeta letiphambene nelivi laNkulunkulu. Namuhla bafundisi belibandla labo bavumela abantu babo ukuthi badlale emakhadi emabandleni lamanengi awo. Manje akusiyo iKatolika kuphela, kunencumbi yeProtestani leyenda lokho. Labetama kukwenda into letsite lesibambiso, betame kutitholela lisu lelitsite lelisha, betame kutitholela imfundo kuthatha indzawo yamoya longcwele. Ungeke ukhone kukwenda. Akunandzaba ukuthi umuntu wenu ufunde kahle kangakanani. Ngicabanga ukuthi kuyinto lenhle kuye ukuthi afundziswe. Kodwa uma engenawo umoya longcwele ngaloko, imfundo yakhe ayinakumendela lutho. Imfundo ingeke ithathe indzawo yobuholi bamoya longcwele. Amen. Qaphelani, bona esikhundleni saloku betame ukuthi thathela ukuchawulana kube lwati lwesikhathi lwakudzala lebesivame kuba nalo. Namuhla libandla selibe simanje manje bayenyuka banikete imvumo yabo yekuhlanganyela futhi kuthi akube ngaleyo ndlela laba kwenta ngayo. Kodwa kungeke kwathatha indzawo yelibhentshi lalabaphendvukako lefashion lenzala lapho toni libitwa khona futhi tilungise naNkulunkulu. Kunjalo. Namuhla betama kuthatha indzawo yekweshumi kwaNkulunkulu. Betama kutithathela lokuthide. Betama kukwenta kwehluke. Bayehla futhi babe nemidlalo yemadayisi emasontweni. Badlale kugembula. Kugembula kungeke kwathatha indzawo yekweshumi kwaNkulunkulu. Kudla kwakusihlwa kuthengisa tingubo emaphikiniki kwakha imali kuthi obhadala tikweleti letehlukene. Akuyuze kwathatha indzawo yekweshumi kwaNkulunkulu kwaphakathi nemnikelo. Akuyuze kukwende kodwa noko setama kukwenda. Kuyini na? Yimimoya leluthanako yehla itama kubambisa ngalo uthite esikhundleni selivi laNkulunkulu. NkuluNkulu akanasibambiso selivi lakhe. Liphakathi nenguna phakathi. NkuluNkulu akanalutho lokubambisa kukholwa. Kukholwa akunasibambiso. Kwethemba akuyuke kuthathe indzawo yekukholwa. Kukholwa kukodwa, kume kodwa. Akuyuze kuthathe, kwethemba kungeke nani kuthathe indzawo yakho. Kwethemba kukuqiniseka ngetintfo letethenjwako, siqiniseko ngetintfo letingabonwa, noma kukholwa kunjalo. Ngiconze lokho. Niyabona kwethemba kuyinto leyodwa kukholwa kungilokunye kwethemba kuyakwethemba kona kukholwa kunako kunye kukukholwa kwekuhlakanipha nalolokunye kusambulo lesiqondzile saNkuluNkulu. Akuyuze kuthatha indzawo yakho. Siyetama kodwa senda tonke letibambiso. Setama kwakha emasonto lamakhulu esikhundleni sekuthuma tithunywa tenkolo lesinye sibambiso. Jesu akazange amise noma ngubani kuthi akhe lisonto. Akuzange kuze kumiswe eBhayibhelini. Simise emasemina bavumele lokho kuthathe indzawo yesithunywa senkolo. Thine Jesu akazange nani asitshele kuthi sakhe isemina. Onke alungile. Imfundo setama kuthola lokho kuthi kuthathe indzawo. Akuyuze kukwende. Umyalo waJesu wawukuthi hambani niye emhlabeni wonke nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe nentele kuphela kwesikhathi. Ngako konke lokhu kwethi bambiso lesinako akuyuze kuthathe indzawo yekwangeliciniso. Ngalelinye lilanga ngake ngaba nalokwake kwangentekela lokakusibambiso. Ngaphathwa litinyo kwekucala kwafanela likhishwe lelitinyo. Kulokusa nginelitinyo lekufakwa lelinamathele ekhathi lapho. Angikwati kukhuluma kahle. Aliyoke lithathe indzawo yalo mbamba. Cha mnumzane. Oh he, ningahle nithathe umuntu nimgcokise nimende ngelukhuni ichoki noma yini leniyifunako kuyenda futhi nimlungise abe mubi kangako. Akanamizwa, akananembeza, angeke athathe indzawo yanoma ngumuphi umuntu mbamba. Angeke futhi nengcungcuthela mbumbulu lehamba bese ithi ngijoyine libandla ngitowetama kwenda kangcono. Ingeke ithatha indzawo yefashion lenzala yangempela lethunyelwe nguNkulunkulu ingcungcuthela yamoya longcwele leyenda indvodza yehluke enhlitweni yayo. Ingeke ikwende ngoba kude impilo kuyo. Akukho lokungamnika impilo. Lapha esikhathini lesingesithe lesendlulile ngibone ingcwedi lenkulu lebeyilethe lesi sithombe lesibatiwe ngisho lowenda lesithombe samosi. Angisalikhumbuli ligama lakhe enyalo. Uyingcwedi lengumgreki kwambita impilo yakhe. Futhi lapho asasende afike lapho abona khona kuthi sesiphelele impela wajabula kakhulu kulomfanekiso wamosi waze wawushala idvolo lawo futhi wathi khuluma mosi. Wawubukeka uyinto yangempela wawusifanekiso impela lesiphelele mbamba waze wabukeka kakhulu njengamosi emcabangweni wakhe ngangekuthi waze wawushaya ngesandvo kuthi awende ube nekuthinzeka. Kufake emthondweni welibandla akunandzaba kuthi ubambisa kangakanani kuthi niba libandla lelikhulu kangakanani kuthi nitihlabela kahle kanjani tingoma tenu kuthi libandla lenu ligcoka kahle kanjani. Kuthi nina lokunengi kangakanani loku loko noma lolokunye ungashaya uve noma yini akuyuze kuthatha indzawo yekuphila aze Kristu ehle esimeni samoya longcwele ekhathi kulelo bandla futhi alinike lwati lolusha lokutalwa kabusha akuyuze kuthatha indzawo yelivi laNkuluNkulu livi laNkuluNkulu limalodwa Mikhaya abenelivi bekathi kuthi unelivi abenelivi libhaliwe abenalo futhi ngembono bekathi kuthi uNkulunkulu abesitheni evini lakhe uyathi kuthi uNkulunkulu abesitheni ngembono bobabili bahlangana ndzawonye bekathi kuthi kwakuliciniso ngakho ke abengesabi kodwa lo moya loluthanako bukani ukuthi wendeni namuhla kwenta lamanye emalunga elibandla Gwenda emalunga elibandla langcono uwisele imivalo kuko konke kufundzisa kwamoya longcwele kwefashion lendzala lavumela besilisa ukuthi babe nemadzili ekuhlalisana kwebantu ngephandle endlini lengaphansi lapho labayodlalela khona imidlalo lokho kungeke kwaba sibambiso esikhundleni selikamelo lelisetulu lapho bebathandazela khona moya longcwele Wavumela besifazane ukuthi bahlangane ndzawonye futhi bacoce lokuhlekisako nalokunye futhi babe nenkumbi yempetho lokungekho lutho kuwo lokho akuyuze kuthatha indzawo yenkonzo yemthandazo besifazane indlela labaphuma ngayo futhi bagcoke namuhla lihlazo ngeva kuPaula lokwendiwa ngumnakethu Neville wathi bantu baseAmerica tatane wathi bathumele tonke timpahla tabo ngesheya kwelwandle kunjalo bahamba hamba ngetimpahla tabo tekucalela ngephansi ba kunjalo kusho ukuthi batinike ithunywa tenkolo ngoba sithunywa senkolo bantu nemaheden kulele linye live uyathi gcoka labantu laba bahamba bangakathi gcoki kubukeka kwangathi baya kuthandza ngitoni tshela Kukhona lokuthithe lokuphendvuketelwe futhi lokho kushunyayelwa kwelivangeli lenkosi Jesu Kristu ngemadimoni lalanihlubula timphadla tenu abagaze babe khona ngaphandle kwemuntu munye eBhayibhelini lowake watsabula timphadla tabo bathi khumula loyo kwakungumuntu lobeyangenwe lidimoni futhi ungena ngesimo lesiphelile namuhla kwangathi uyathi jabulisa kwangathi ulungile kwangathi konke kuhamba kahle simo selithulu lesipholile futhi kuthi okwenda uphole uma uthokhumula timpahla takho indzotsa ihamba yehla yenyuka nemabala futhi ingcunu ingcenye nebesifazane ngalokufanako leni seniya la kungeke kusaba netinhlonipho kunale beyikhona etinjeni kulomunye nalomunye yini indzaba na angetami kunilimata ngetama kuphela kunitshela ukuthi kukungenwa lidimoni futhi nilalela imimoya leluthanako lolonitshela ukuthi konke lokho kulungile kodwa kungemanga luhlavu lwakholo luyoveta kholo kuphela uma ungumkristu ungeke ukwente lokho ungeke wakwenda ungeke ukwente lokho unekukholo kokuhlakanipha futhi uthi nakethi uBranham ngiyalikholwa iBhayibheli impilo yakho iyasho ukuthi awulikholwa amen imimoya leluthanako ibhekene nelivi laNkuluNkulu bekathi kuthi umephi Mikhaya bekathi bekanelivi laNkuluNkulu abe indvotsa lengakaduma inhlobo akekho umuntu lobekamthandza ngoba bekakhuluma liciniso naloku nje bebabathandza labashumayeli laba manje lenye indlo leyenthekile ngiyakholwa futhi ngiyacabanga ukuthi noma ngumuphi wesilisa lonelwati naNkuluNkulu noma wesifazane uphocelelekile kuba nemizwa kancanyana ngiyakukholwa nje kunjalo kodwa niyathi kuthini na bathithathele kugcwala imizwa ngempaphathiso womoya longcwele bathola nje lomnengi umsindo futhi akukho lutho kuwo hlala nje ube ngcwele njengoba uhlala unemsindo khona ke udoba kahle imizwa impela ilungile kujwayetha umtimba kusitha kancane kodwa imimoya leluthanako uze wawelela ngale wangena ebungcweleni belichembu lebantu futhi banabo kuthi nje baphumule etikwe kuthi ngoba bayakhona kumemetha noma ngoba bayakhona kudansa ngoba bangayenda imizwa Lo mfo lo mdzala endasi lapho sikhulu sabo bonke labo ba prophet bashumayele beyaqiniseke impela ukuthi beka kahle ngange kuthi waze watendela timpondo letimbili futhi wadansa washaya sigucu futhi wenda lengudlwana incushuncushu beka tochilita lelele imbi yemasiriya iphume even kodwa kwakungemanga livi laNkulunkulu lalishito lowehlukile amen. Niyabona ungaba nemizwa kahle uma uneluhlobo lolukahle lomnyakato emva kwawo luhlobo lolukahle lwemuzwa lunyakatisa umuzwa wakho. Davide wadansa embi kwenkosi futhi umkakhe wamhleka futhi uNkulunkulu wabuka phansi asezulwini wathi Davide ungumuntu wenhlitiyo yami lucobo. Kodwa tinjongo takhe thathi kahle impilo yakhe yayikahle emva kwawo. Ngako ngenxa yokuthi nje singaba nemizwa akusho ukuthi sisindisiwe ngoba siyasonza akusho ukuthi sisindisiwe ningayikholwa leyo mimoya leluthanako umoya wangempela waNkulunkulu livi sibili laNkulunkulu liciniso laNkulunkulu lelimbewu yaNkulunkulu liyaveta uNkulunkulu empilweni yakho ube nekumesaba uNkulunkulu ube ngulone bungcwele longcwele. Emkhathini wenchumbi yebantu sithola lapho khona imizwa nalokunjalo lapho kuba nekukhulumana kabi nekuhleba nalo lonke luhlobo lwetinfo tekungamesabi uNkulunkulu. Mnakethu le acid yesibabule ebandleni kungamandla elidimoni umoya webesilisa nebesifazane lababuthanako futhi betame kuhleba bathi loku akukalungi naloku akukalungi nalokwa akukalungi uma uthe ukulandzela wehle nako ngalokuphindwe kwayimfika eshumini nguye loyo muntu impela lowenta siyaluyalo loko akukalungi amen. uNkulunkulu uyakutonza kungevani emkhathini webazalwane. Hloniphani banini ngcwele nimthanze uNkulunkulu nime ngakuye futhi yingi nje uma wathi kuthi impilo yakho iyehlukana neliBhayibheli ngekuhlanteka kwenhlitiyo kuhlanteka kwemicabango luthando ongakumnakenu utama ngako konke kukhulisa umbuso waNkulunkulu futhi wenda lezo tinto ugcoka kahle uphila kahle ukhuluma kahle uya etindzaweni letifanele khona ke ungaba nayo yonke imizwa loyifunako futhi wonke umuntu uthi oyikholwa. Jesu wathi nina ninguswayi wemhlaba uma swayi sekaduma akasasithi lutho kusukela lapho ufanele alahlwe ngephandle anyathelwe ngumuntu. Uma nje unguswayi wodwa akusithi kodwa uma unebuswayi kuye bani nebuswayi nemhlaba utokoma bani nebuswayi batokoma. Oh hey imimoya leluthanako iphuma emadimoni atifisile bukani siselangeni lekugcina sisesikhatsini sekugcina lomhlaba sewuthi awulungele nje kufinyelela enhloko yawo njengelithumba lelibhlungu nzawana tsite lelithochuma ngalelinye lalamalanga nemnyombo futhi uphume uchasha kulo seliba libi akusekho mafutha langaliphilisa basalile sibulala tinhlungu balile kwelashwa. Uthatha lithumba lelivelako lapho futhi uma ungathathi umjovo iphenisilini noma indlo letside yekulishaya liphume noma lokunye lokutside lithobe solo likhula lize lichume ngulowo lokwentiwe live kwaqala esikhathini lesingesithe lesendlulile kwendela phansi baphuma embonweni lomkhulukati imimoya yamanga iyangena futhi iqale kutshela abantu loku loko noma lolokunye sihlephuke saba ngamakhulu la imfica nalamanye emahlelo lehlukile wonke ngamunye anembono lowehlukile athi sikholwa loku nje ngci nguloko lesikukholwa kosonke akakwathi kuvumela moya longcwele angene akakwathi kuba nendlela yekwendlula. uNkulunkulu uthole idlanzana lebantu labangamemeta bese ke wonke umuntu uyamemeta baba nalabanye labakhuluma ngetilwimi bese wonke umuntu ukhuluma ngetilwimi onge abena lokunje kuze kube yini na nakanjani langcoliswe imimoya leluthanako leluthu abantu ukuthi bende leminyakato kanze akukho uNkulunkulu hlobo kuko bese ke ayaphuma futhi aphile noma nguluphi luhlobo lwempilo lafisa kuyiphila bese akubita ngemkristu Nelive liyahlala futhi libuke lithi yebo ke ake nibuke lapha ngikahle nje njengoba banjalo njengoba ngasho kulolo bunye busuku bengulube ngesoni ungeke usole soni sisoni ungedami kusilungisa ungedami kusitshela loku loko noma lolokunye sisoni kwekucala nje singulube kusukela nje asathi kwehluka Uma siya kuba bayiskopo futhi sihambe ngelisondo futhi siye emidlaleni yebhola futhi sende tonke letindvo sisoni kwekucala nje imvelo yaso injenge yengulube ingulube lenzala ivukuta ngempumulo yayo phansi endvundumeni yemcuba futhi idle konke lokwetinhlavana lokuphuma kuyo nayo yonke indvo yebo ke leso singulube ungeke usisole singulube Futhi kungale ndlela nangetoni kodwa uma uhamba futhi utibita ngemkhristu futhi uvukute ngempumulo yakho naso khona ke awusingcono kunaso kodwa umubi kakhulu phuma kuko yekela welive kuyekele kuhambe vumela uNkulunkulu kuyekele kuhambe Uyekela kanjani na? Bantu labanengi kakhulu bayamangala namuhla bathi yebo ke mnakethu Branham uyekela kanjani na? Ngiyathi nive inkumbi yescience yetenkolo ngako. Kuyekele. Inkumbi yebantu ivela nje isebenze ijuluke yetama kuyekela. Bantu labaningi befika ngala futhi bathi bengidozila emalanga langemashumi lamane kuze ngende lokuthide. Awudzingi kuzila emalanga langemashumi lamane. Utsinga kuyekela kwelive natotonke letindvo tebutevele futhi uthatha live laNkuluNkulu ulifake enhlitweni yakho ufanele ufundziswe ukuthi kwentiwa kanjani lokho awukwenti ngekugcuma uye eduna naphansi kanjalo futhi awukwenti ngekuzila emalanga langamashumi lamane ukwenda ngenhlitiyo letinikele kuNkuluNkulu somandla njengemntana lomncane ngichaphele umntana nami lomncane emuva lapha ya Make wakhe etama kumgcokisa ijakethi lencane manje ekuseni bekafuna kufaka umkhonyana wakhe lomncane emkhonweni bekangakhoni kufaka umkhono wakhe lapho akati ukuthi kufakwa njani ufanele uqondzise umkhonyana wakhe ufuna kufaka umkhono wakhe lapho kodwa usolo ashaya ngakhona nje akefiki emkhonweni uyathi ukuthi akefiki emkhonweni Kanjalo nawe uyathi ukuthi awukalungisi naNkulunkulu uma usahleba ukhuluma emanga wenda yonke into ungeke ulungisane naNkulunkulu angikhathali ukuthi usonza emabandleni lamangaki uze umphefumulo wakho uguquke nakethu leyo ifashion lenzala kodwa lokho kuyongcibilika futhi kufake lisopho emphefumulweni wakho kunjalo Wetama kufaka umkhono wakhe ekhathi ufanele abe nalodzite lotho umchondzisa ungene kuthi awufake kanjani umkhono wakhe ngakho ke uma awufaka umkhono wakhe ejacketini yakhe lencane uyathi kuthi sewukahle konke kungaleyo ndlela kuwo wonke umkhristu lothelwe kabusha uma ngempela angena kuNkulunkulu uchaphela impilo yakhe nelivi laNkulunkulu futhi uyachondza kuthi ume emgceni nakulokuncane kwalo Una kubeketela bubele kuba nekubinza kumnene emandla kukholwa luthando kujabula kuthula akashukunyiswa njengelwandle lolutanyatanyiswako akakhathatheki ngayo yonke into lencane akazubeli lapha nalapha ya njengesivimbo selibhodlela elwandle lolunemoya uhleti utintile Inhlitiyo yakhe ihlandekile, imicabango yakhe ihlandekile, inhloso yakhe ihlandekile, lokunye kulokunye kwakhe kukahle. Futhi uyathi ukuthi uba semgceni nelivi laNkuluNkulu. Sonke sihogo singeke samnyakatisa, ubekwe emgceni livi laNkuluNkulu. Uneluthando lobuNkuluNkulu, uhlandeka enhlitweni yakhe, kwakhe wonke wesilisa newesifazane. Une ukweshile etimpheni telive, tifile kuye, akasathi funi. Leni beungeke wenda intombatane yamoya longcwele igcoke letho timpahla letibukeka tine kungamesaba inkulunkulu futhi iphumele lite lapho cha mnumzane manje asikho sithingo sekuhamba futhi uyitshela ukuthi isephutheni ngoba ngeke ikukholwe ngoba ngulowo kuphela le kwatiko leyo injabulo yayo wesifazane logcoka leto tinshwana kuthi aphume ngekuhlwa lapho nje emadvodza abo asabuya ekhaya hulumende futhi athi hesha tjani ebaleni kuze bese ungitshela ukuthi lokho kulungile sifazane angaqondzi kusho ukuthi umubi angaqondzi kusho ukuthi utiphethe kabi kodwa awuqondzi dzase ukuthi umoya longcolile ukubambile ungakwendela ini na unemqondo lowenele kwathi ukuthi akukapholi kakhudlwana kuyashisa kakhudlwana kunemoya longcolile uthi mine ngiyile esontweni Nebukadnezari beka indvodza lenkulu kodwa ngoba wabese uyakhukhumala uNkulunkulu umnika umoya wenkhabi futhi wamvumela adle tjani iminyaka lesikhombisa netingalo takhe takhula njengoba labanye balabesifazane benda khona lapha kunjalo futhi waphathwa lidimoni indvodza yangenwa lidimoni yase ikhumula timbadla tayo bebangakhoni kuyigcokisa timbadla niyabona ukuthi ngiqonze ukuthini na yimimoya leluthanako libandla lakho lihambisana nawo umshumayeli wenu uyesaba kusho noma yini wesaba ukuthi ngeke nisaphinde nisakukhokha kweshumi kwenu hlobo nguleso sizathu nguleyo inkinga he nkosi yami utoshumayela kanjani esixhunjaneni sabo lohlebe ngaphandle uma ubaphendukisa futhi balungisane naNkulunkulu kwekuqala nje bayogcilisa likhala labo enteni lefile ngaso sonke isikhathi lokuthi ngako kuzaqatha ulahle nemvuselelo leyifashini lenzala ithanyela kusukela elugwini kuya elugwini futhi uthole besilisa nebesifazane balungise naNkulunkulu bayekele etintwentelive bayekele kushumayela lokulide lokwentiwe kwangasabi imgcoka amen shumayela livangeli uNkulunkulu washo njalo Uma nithanda live noma tindoda live luthando laNkulunkulu alukho ngisho nakini bantu bangazuba baye etulu naphansi futhi bamemede busuku bonke futhi bakhulume ngetilwimi njengekuthululela tinhlumaya esikhunjeni lesomile senkomo baphume ngqonge kusa lokulandzelako banelulaka lolwenele kulwa nelisaha lelibanga umsindo baphume bathi chubekele nje futhi basho lokuthite ebandleni lokutobangela lonke libandla lehlukane akusilutho even ngaphandle kwekuthi buyalutha mimoya yemadimoni sifuna kubuyela evini lapho khona uNkulunkulu akuhlanteka angcwele amen kunjalo Imimoya leluthanako ibhekana nelivi laNkulunkulu. Nayi indvodza esikhathini lesingasithe lesendlulile yathola wesifazane lomncane emakatholika anedazini khona ngale esikhathini sakhe sekuma kuya esikhathini kwebesifazane kuphuma etandleni takhe nasebuntini lakhe uma umshumayeli lokahle wamoya longcwele ngacabanga le ndvodza beyinelibhodlela laleyondvo lephuma etandleni talo wesifazane ihamba ijikeleta igcobisa abantu ngako umusa kungumphiki uKristu angikhathali noma ingadi iphuma empumulweni yalo wesifazane noma enhloko yakhe noma kuphi mnakethu akukho ngadi leyothatha inzawo yaJesu Kristu indvodzana yaNkulunkulu nguleyo kuphela ingadi lengathi lutho ngayo Angahle kube bekanemafutha lathuluka esandleni sinye neliwayini leliphuma kulesinye kodwa uma uyisebenzisa kunoma ngusiphi simo sengolo kungudeveli kubona ukuthi bashumayeli bayowela kanjani entweni lenjengaleyo lesikuthi ngako buyelani encwadzini leholako nibuyele evini laNkuluNkulu leli livi laNkuluNkulu libhayibheli lelidzala lelibusisiwe Uthi yeboke ngiyesaba kuba ngilowo mnakethu Branham ngiyesaba ukuthi ngizolahlekelwa ngilokunye kwekujabula kwami yini indzaba na awathi ukuthi kujabula kuyini ngitsithe angisilahli ngelicala sithakwa ngekuphuma sihambe futhi sithakwe sihlala siswaqile emoyeni asathi siyavuka ekuseni sidunyelwa inhloko libhabhalazi Siyaphuma sitithwalela lamabili noma lamathathu emabhodlela abhiya uthi siphume futhi sitithwalela inkantini nalolonke lolohlobo lwento umbhemi lomncane wasikilidi uhlala acethuke abheme futhi awuphafute uphume ngemakhala akhe kwangathi usidimela lesilayisha umthwalo ngoloko kuphela ngoloko kujabula kuphela la kwatiko ngoloko kuphela lati ngako uyingulube ngokwemvelo lihlazo kuwe wena lo tisho ukuthi ungumkristu futhi wethembele etindweni letinjalo ukuthi jabulisa libe kanzi livangeli lamoya longcwele alisilutho ngaphandle kwekuthi liyindlu yemandla lenkulukati yakujabula leli vangeli lamoya longcwele lisithakisi lesiphelele sawo wonke umuntu lodunyelwa libhabhalazi Uthatha sinatho selivangeli la Jesu Kristu ugcwaliswe ngamoya longcwele ube ngulothakiwe uze ushiye lomhlaba amen kujabula lokungakhulumeki lokugcwele inkati imulo kukhona kuvuselela emandla kanjalo njalo kusithakisi sanjalo njalo uthakwe busuku nemini amen lelo livi laNkulunkulu libandla liyafika litithathele lenye into Bafanele babe nephathi lencane lapho bonke baphuma baye elugwini lekubhukusha kuthi babe nekuthi libatisa kubuthana ndzawonye kwekudlala emaphepha kube nenhlanganyelo kunjalo babe nemdanso ngalesinye sikhathi kulenye yetindlu telilunga ngaletinye tikhathi endlini lephansi yasesontweni umdanso batithathela betama kuthola into letonelisa yini indzaba na Basicunjana lesikhulu setingulube nakanjani bathi ingulube kwekuqala nje nabangase bake baxhumane naKristu bangaba nekujabula lokunengi kangaka leto tinto betitoba nguletife kwendlula ekhathi nebusuku kubo livangeli udzakwe emoyeni kujabula lokungakhulumeki nalokugcwele inkati imulo ungasilahli ngeliqala soni bani nemusa kuso Siyekele sikhubeka sitibhemele liphipi laso siyekele sitinathele tshwala baso siyekele sibe nephathi kulabadlala emaphepha inthokodo yaso leyo ungasisoli sesifika ekhaya nayo yonke into sikhathele sithiniwe sifuna ukuthi thokotisa Into wena lokufanele uyende kukuphila impilo yakumesaba uNkulunkulu impela longafakazisa kuso ukuthi livangeli liphethe lokuphindwe ngedinkulungwane letilishumi ngetulu kwaloko kuso futhi uma sifa sikuleso simo lesinjalo sitoya ezohogweni etshwaleni baso leso sithakithi sadeveli Uma sifa sihulisa lelo pipi lelidzala, uNkulunkulu ulijaji lato. Uma sifa siphuma sihambe lapha, sijayive futhi sihamba sehla senyuka sigcoke timpahla letingakahlonipheki. uNkulunkulu ulijaji lato. Kodwa kunento yinye, uma ufa ngaphansi kwelugcobo lwemandla lwamoya longcwele, njengoba kwenda Stefane ngesikhathi abheka etulu ebusweni baNkulunkulu. Wathi ngibona lizulu livuliwe na Jesu ume ngasesandleni sekudla uchumene nelizulu njengeluhlobo lwenkonjane esidlekeni sayo amen imimoya leluthanako ibhekana nelivi laNkulunkulu yekela kuvumele kuhambe ukwenda kanjani mina kwethu Branham na kuvumele kuhambe nje ngiloko kuphela lofanele ukwende Sathatha livi laNkulunkulu ungadami kusebenta lutho ungaguqi phansi ealtari futhi uthi shaye etikwayo umemeda uNkulunkulu ngiphe moya longcwele ngosi ngiphe moya longcwele akethi uthi shaye kuleyo altari lokho akusithi lutho cha leyo akusiyo indlela letha ngayo kuba kumthatha evini lakhe bukani Petro Petro beka senkhathathweni abukeka kwangathi bekathe ukufa uthi wabona inkosi ida ihamba etikwemandi uthi wathi nkosi uma loyo kunguwe ngibide ngide nkosi yathi woda manje Petro wathi manje awume umzuzu nje nkosi ake ngiyozila emalanga langemashumi lamane kuthi ngibone ukuthi ngingahamba yini etikwalawo mandi noma cha Oh nkosi asengithole umoya lo wenele kimi kuze ngidanse emoyeni futhi ngikhulume ngetilwimi kulesikebhe bese ke ngiyaphuma na cha mnumzane wathatha uNkulunkulu evini lakhe wase uyayekela futhi wakhulula uNkulunkulu wamphumelelisa kube ke uNkulunkulu wahlangana naMosi futhi wathi Mosi yehlela lapha eGibhithe bese utshela Farao yekela abantu bami bahambeke Kube ke Mosi wathi asengiyozila emalanga langemashumi lamane uqala futhi ngibone ukuthi nginelukholo lolwanele ukulalela uNkulunkulu unginike lokuthite lokunye lokuthite nkhosi ake ngikutshele lokuthite ake ngibone ukuthi ngiyangena yini emoyeni uqala na Mose akazange abute kwasamibuto wavele wathatha uNkulunkulu evini lakhe wase uyesuka uyahamba kule ndlela lofanele ukwende ngayo thatha uNkulunkulu evini lakhe khona ke uyati ukuthi utokhona ukukwenda akazange alinze kuze kube khona lokwendekako wavele wachubeka wakwenda uthinike ngaEliya ngesikhathi ehla entsabeni iKhameli abekathe alapho etulu sikhathi lesithe na futhi wahlangabetana nemfelokati lophuyile bekawa kulelinye live awetive futhi ngesikhathi ahlangabetana naye endasi lapho abebutha tinkuni ebaleni futhi uNkulunkulu wamtshela suka wehlele endlini yalo mfelokati indzawo lenje umshumayeli langaya kuyo pho waseke uyahamba wehlela lapho endlini yemfelokati nase ende njalo lowesifazane abenetinkuni letimbili wathi wendani na wathi ngibutha tinkuni nginemphuphu nje lenele ukuthi ngende emacebelengwana lambadlwana nguloko kuphela lengisele nako seyiminyaka lemithathu sagcina kuba nemvula wase uthi ngakho ke ngitokwenda lamacebelengwane futhi atodliwa ngimi nemfana wami bese siyafa wathi yendela mina linye kuqala haleluya oh ngiyathi ukuthi ngiyahlanya kancanyana kodwa ngiseluhlangothini lwenkosi noko wathi yendela mina linye kuqala ngoba isho kanje inkosi nako la ukhona nguyini na funani kuqala umbuso waNkulunkulu nekulunga kwakhe hayi umbuso waNkulunkulu nemsinjwana hayi umbuso waNkulunkulu nemizwa lemincane hayi umbuso waNkulunkulu naloku lokuncane noma nalokwa kodwa uNkulunkulu nekulunga kwakhe natho tonke letinye tintfo tiyongetelwa kini beka kucala manje loyo mfelokati wakuva loko kukholwa ukuthi angekuva kuva ngelivi wathi lelo livi lenkosi ngoba leya yindvodza lengcwele yaNkulunkulu loyo ngumprofeti waNkulunkulu uthi ngiyathi ukuthi kuliciniso nalelo livi laNkulunkulu nyalo akazange agijime awelela ayobutha kubomakhelwane ukuthi kwendiwa kanjani akazange afune kuhamba ayokwebelana kwakhe futhi atshele bomakhelwane athi manje nicabangani na umshumayeli ungale endlini yami usho lokhu suzi ucabangani ngalokhu wangena waqala kuthulula wayekela wayekela lebekanako kuze athole lokunengi nguloko lokudzingwa live namuhla kuyifashion lenzala lenhle yekuyekela loko lonako haleluya wathulula kuze agcwaliswe wathulula onke emafutha lebekanawo nawo onke emafutha labenawo nayo yonke impuphu labenayo wakunika umshumayeli kuwo umbuso waNkulunkulu Uthi lapho sekathululele konke ekhathi lapho uNkulunkulu wehla wagcwalisa imbita yempupu wagcwalisa lijekele emafutha wabuya wakuthululela futhi epuletini lemshumayeli futhi kweta ngalapho waphindza futhi waligcwalisa laphuphuma wakuthululela ekhathi njalo nakathulula abe ugcwalisa Ndawuthi namuhla uma umuntu atothulula akhiphe wonke lombhetho wekuchubeka nekufanisa buKristu futhi avumele moya longcwele athatha indzawo yakhe kutoba khona imvuselelo leto qala e8th nase Penn Street leto thanyela livelonge yekelani lombhetho buyelani evini laNkulunkulu thululani kude nigcwalise niphuphume Wena yekela nje naNkulunkulu uthokuvulela kude wena thulula uNkulunkulu uthofaka agcwalise donke tindvo letilide tekuthi ufanele wente lokhu futhi ufanele wente lokwa futhi ngabe wenta lokhu futhi ngabe wenta lokwa khohlwa ngule yondvo kuthulule ukukhipha emphefumulweni wakho thani uNkulunkulu akuthi mine kusukela kulokhu ngalokuphelele kulelilanga ngibe wakho ngalokuphelele Ngosi ngita ngenhlitiyo leyaphukile ngita nemoya lothi solako ngiyakuthanda futhi ngifuna kubukhohlwa bonke lobunima lobu bawo konke lokhu kuzila emalanga langemashumi lamane kubona ukuthi ngingeke ngisondzele yini kuNkulunkulu nako konke lokhu loko lolokunye wonke lombhetho uyekele akukho lutho evini lokukutshela ukuthi uzile emalanga langemashumi lamane akukho lutho even lokukutshela ukuthi uzile ngaphandle uma utotshelwa uNkulunkulu uma uzila awunawulamba futhi uhambe tonke letinto leti uma uzilile emnakethu uyohlala ujabula futhi uthokoda ngaso sonke isikhathi Wathi ningabonakali embi kwabantu njengoba kwenda abazenzisi nalobuthe buso lobuswacile. Ngisekuzileni kwemalanga langemashumi lamane, emapleti ami angeke asangenele, sengehle ngemaphawondi langemashumi lamathathu, futhi bangitshela ukuthi ngibukeka ngingcono emva kokuchetha lokho. Oh, ngumbhetho, kuyimi moya leluthanako yadeveli. Sukuma uye e-altari bese uthi luthumo 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 uze ugcine ungasasho lutho lolunye bese uthi ufanele ukhulume ngetilwimi ngaphambi kwekuthi uthwala moya loyincwele ngumbhetho thulula ukukhiphe ukhiphe lokho encubeni yakho bese uta evini laNkulunkulu wathi phendukani nguloyo naloyo wenu bese nibhaphathiswa egameni laJesu Kristu kukokuthethelelwa kwetono tenu khona ntokwamukela siphiwo samoya longcwele uNkulunkulu nangaligcini livi lakhe akasuye uNkulunkulu amen thulula ugcwaliswe amen ngiyakuthanda lokho lelo livi lakhe uNkulunkulu washo njalo kunjalo futhi uma uNkulunkulu akushito uNkulunkulu utokunakelela kulungile onke malungiselelo lowentako konke lokuya enkonzweni longakwenda kufana nalangendasi lapha kwakhiwa khona timoto lapho labakha khona incumbi yete kuthutha letinkulu noma lenkulu incumbi yetimoto tekwethwala abagibele bengikadze ngisebenta lapho futhi bathatha bakhe lawo mabhasi letinkulu nayo yonke into bese bafaka lukhuni lolulukhuni bafake imahogani yonke inzawo nayo yonke into kube kuhle kabi bayibeke ngephandle lapha kujantshi futhi beyifenya kuhle kwesiphikili semnyango nakuya kuhleti injini kungekho emandla kuyo ihleti lapho nje lekuthi ngakho namuhla ngumlilo ebhayeleni lekuthi ngakho namuhla sitimu leli kuthi ngakho namuhla libandla kubilisa into lebila kushisa lokwendlula lokukhona kubilisa sono siphume empilweni yakho luthando futhi uma ningenako ukuthandzana utomthanda kanjani uNkulunkulu longakake umbone na luthando lusubekela incumbi yesono thandzana naNkulunkulu konake niyothandzana konake uyolithandza libandla uyosithandza sisusa uyokuthandza konke lokwesaba uNkulunkulu uthi uyokhwesha etintweni telive imimoya leluthanako ihamba izulazula itshela abantu lokho noma lolokunye bafanele bente lokho bafanele bente lokho ngoba emahlelo avukile futhi anesambulo lesincane lathi ngaso yebo ke manje ngiyakholwa ukuthi umuntu ngiyakholwa ukuthi ikhona into le kumemetha eBhayibhelini kunjalo lelo liqiniso benta lihlelo ngako uma umemetha unawo kodwa awunawo lolandzelako wasukuma wathi ngikhuluma ngetilwimi kunjalo lokho kuseBhayibhelini yebo ke uma ukhuluma ngetilwimi unawo kodwa linengilabo lakhuluma ngetilwimi kepha lalingenawo niyabona na lokho akusiwo cha mnumzane linengilabo lathi yebo ke ufanele siprofete buka laba profeti laba lapha netimpondo elihloko yabo bazuba bayethulu naphansi uthi baprofete Mikhaya wathi nine nonke nikhuluma emanga amen kunjalo uNkulunkulu akefiki kanjalo uNkulunkulu uthi enhlitweni lechotho leta nekuthi sola umoya lo wephukile loyo lohamba ahlanyela ngetinyembeti ngekungangabathi uyobuya athokoda aphethe tinyanza letiligugu amen kuthole kahle lokho mngane budimoni lobunengangaka emadimoni asebenta emiphefumulweni yabantu caphela lapho lithela khona sithelo salo caphela ukuthi luhlobolwini lokuphila umuntu laluphilako bona indlela labenta ngayo caphela indlela labenta ngayo bona ukuthi tinhloso tabo tiyini ngeke nje kwenteke uthi uma nginitshele ukuthi indlela kuphela naku kuhleti timoto donke timeli line lapha lizulu lise Charlestown ungeke ukhone kuhamba indlela kuphela longahamba ngayo imoto futhi wonke umuntu lowecalela yini kufanele alethe emagaloni lasihlanu agasolina nayi imoto yakhe kodwa uma angenayo egasolina angeke akhone kuyihambisa yebo ke kunjalo impela ngalokuphelele indlela lekungiyo ezulwini Uma ufa ungenankulunkulu, angikhathali ukuthi wawuphila kanjani, nekuthi dingakhe timoto lowataka. Uma luthando lwankulunkulu lungekho lapho, kuthi lukudonsele embusweni wankulunkulu, ulahlekile. Kukhona i-negative na-positive. Akunenzaba ukuthi lokuhamba kwagezi kunenkangakanani lapha. Uma kungekho insambo yagezi, letsinzana nemhlabathi, akuyuze kukhanye. Kunjalo. Ufanele ufakwe phansi, utintiswe eluthandweni lwankulunkulu. Oh mnakethu, hlanganisa leto tinsambo tagezi, i-negative na-positive nzawonye, utoba nako kukhanya, lokuhle kukhanya kwelivangeli, lokuyifashini lenzala, aseyisabalale kusuka elugwini, kuya elugwini. Awuyoke ube nako ngaphandle kwako, akunanzaba kuthi unenkangakanani kunyakata nekuzuba longakwenda ngensambo yagezi le-positive. Ufanele ube nensambo yagezi letsintana nemhlabathi kuthi ikhanyise kukhanya. Amen. Uke uqaphele na, beka insambo yagezi letsintana nemhlabathi ethi kwaloko, futhi konke nalokuncanyana kubuye kuyothi ngci phansi lapha, kungene esteshini lesincane sagezi, kwehlele emhlabathini ngco. Futhi ngaso sonke isikhathi, uma umuntu ajula njengemphanze, futhi abethelwe evini laNkulunkulu, kumjulisa njengemphanze, futhi kumbethelele eCalvary ngale. Lapho khona sisimiso semkhumbi, sigodwa sekubophela saNkulunkulu, salethwa khona, kwenta kukhanya kwelivangeli. Amen. Niyati kuthi yini indzaba na? Bantu kulawa lamakhulukati labanzako emthetho emamoshali ngaphandle lapha bashaya kungathi bashumayela livangeli. Umshumayeli lomncane ufika kimitolo usonsa kulelinye lemahlelo lamakhulu kunawo onke kulakhona even namuhla ngaphandle kwekatolika. Wathi mnakethu Branham, sengiyagula futhi ngikhathele. Wathi batosenda sonke sibe bashumayeli labagcoka ingubo futhi siguchule nabo kololo bethu futhi sishumayele tindvo letitside futhi batositshela bona kuthi asishumayele ngani ikota ngayinye. Wathi angisakhoni kukumela. Wathi ngifanele ngente njani na? Kufanele ngicale ngishumayele livangeli na? Ngathi mnakethu, yingci nje uma usekulelo hlelo lihloniphe, usho nje kona le bakufanele. Kodwa yenyuka uye kumfundisi wesifundza wakho, noma kusuperintende wakho wembuso, futhi uthi, mnumzane, sengitelwe kabusha ngamoya wankulunkulu, nali livi lankulunkulu. Uma utongivumela ngishumayele lokho, ngitohlala ebandleni lakho. Uma ungangivumeli, sengihambile, kunike lomunye umuntu. Nguleyo ndlela yekukwenda, ungabhaci ngelicembe, ungakhombisi umoya longasimuhle, kumela ebaleni usho ukuthi yini, kunjalo. Wathi mnakethu Branham, ucabanga ukuthi ngiyoba nalo libandla na? Ngathi lapho kukhona inyama khona, inkhosi iyobuthana, kunjalo ayolandzela. Njengendvodza lokwake kwathi yachoboselisa inkukhu, manje akusilo lihlaya, angikaconzi ukuthi kube lihlaya, ngiconze ukuthi kube liphuzu. Yayiyofukamelisa inkukhu yayo, futhi yayingenawo emacanza lenele, yafaka licanza lelidada ngaphansi kwayinye. Futhi kwathi lapho onke sekachoboselwe, lidada laliyindvo lebukeka ihlekisa kabi, inkukhu letake dayibona. Ngakho ke sikhukhukati sasikukuta etinkukhwini nemantshwele lamancane ede, kodwa lelidada lalingalwati lolo lwimi. Kodwa ngalelinye lilanga, lesikhukhukati lesidzala sawaholela ngaphandle emva kwenyango, kwakukhona umfundlana endasi kwemva kwalenyango. Lapho lelo tata lelincane liva ngeliphunga lalawo mandi, lathathela libheke emandini ngalelikhulu lutubane. Lesikhukhukati lesidzala sathi kukuku kukuku kukuku, naleli tata lelincane lathi hong hong hong, laliconze emandini. Leni na, belili tata ngekwemvelo, ngesikhathi liva ngeliphunga emandi, mnakethu, lalingeke lihlale ngaphandle kwawo ngoba belilidada. Futhi ngithi namuhla, noma ngubaphi bantu labafuna ngempela ukuthola uNkulunkulu, bangeke bavumele kwasabandla libaphoqelele ngetinto labangeke batiphile, loko noma lolokunye. Uma unenvelo yaNkulunkulu, ngekhathi kuwe, utokuya ebungcweleni, utokuya emveni lefanele. Uyomela into lefanele, uyokwenda into lefanele, uyocabanga into lefanele, uyophila into lefanele. Uma ulidada uthanda emandi, uma ungumKristu uthanda Kristu, uma ungudeveli uthanda tindwa ta develi, uma ungulohlebe udla tindwa letifile, uma uyingulube utokudla umcuba. Ukuphi namhla na? Kunjalo. Uthisha ukuthi usetulu lapha, udlatindwa tenkosi bese wehla ujule njengembanze na devil na. Kukhona lokungalungi ngako. Yekela kulalela leyo mimoya bo devil. Akunandzaba noma ngabe utotsingeka ume wethwa besilisa nebesifazane losoke wabalutho cishe bekungilabesilisa nebesifazane labe mabothwa nankulunkulu bukani mikhaya ukuthi wema kanjani lapho hayi njengelithwala lasegibrata kodwa lithwala leminyaka wathi ngingeke ngikhulume salutho angikhathali ukuthi semina yithini angikhathali ukuthi libandla lami lithini angikhathali ukuthi inkosi ithini Uma bangijuba inhloko ngiyokusho kuphela lokho uNkulunkulu la kufaka emlonyeni wami ukuthi ngikusho beyaqinisile beyaqinisile futhi namuhla besilisa nebesifazane abakunaki lokho level leli kuphathele kona ukuthi line kutatamisana kuni ukuthi ihlobo luni lwemjovo weligciwane labanawo ukuthi batisho bathi uma ujoyina libandla utoba kahle lowo ngumjovo wemanga leni na solo usenaso sifo sesono kunjalo kodwa ngikutshela into yinye mnakethu loko kuyokujova esonweni loko kukuthi water engatini leli gugu yenkosi Jesu Kristu ukuthi ugcwaliswe ngamoya longcwele futhi loko kutokujova kuso sonke sono netifiso takho tiyoba nguletibheke ezulwini futhi awuyoba nesikhathi setinto delive asithandazene Baba wethu lo sezulwini uma sibona lemimoya leluthanako etikwe bantu futhi sathi kuthi yedzelela tindlo taNkuluNkulu ngiyathandaza uNkuluNkulu kuthi utobamba wonke wesilisa newesifazane lo sekhathi lapha namuhla leli akube lilanga Nkosi labatoconza ngalo kuthi kuphila kwabo akuvumelani nelivi futhi bebakathe balalela indlo lengalungi ingelozi yobumnyama lebeyikathe ibathoba ngemaphepha bhuku lamadzala etindzaba sibili umbhetho lomdzala lobolile welive wekubukwa kwetithombe letindzala letinyakatako nabo mabona kutse longcolile oh nkulunkulu indlo letinje letinganokwendeka kutsi tibuke ngumkristu nkulunkulu buyasigulisa wathi kwakukugulisa njengemahlanda Wathi inja iya emahlandeni ayo nengulube iya eludzakeni lwayo inja lenzala iyohlanda lokudzide buka lomdzala lotelwe hafu lobekafanele abe ngumuntu longumzenzisi eta ealtar futhi kungathi utohlanda live basoloku bachubeka babuya ngqo baphindze bayidle lento futhi oh nkulunkulu hlanda indlu yakho nkosi haleluya Tumela umoya longcwele naloko ukuthi sola kwesikhathi sakudzala lotohlanda kudla kwemuntu nekuhlanda umphefumulo wakhe futhi umhlande umende abe sidwala lesibheke ezulwini muphe hlumelelisa busha bakhe netifungo takhe njengelukhozi kude akhuphuke futhi endlule tingoda lelive futhi andize ayongena emazulwini ngale lapho angabona khona tingathatho titatise kudzeni Siphe kona Nkosi wafanisa abaprofeti bakho nato netinkhosi laba beneliso lelukhozi bakwathi kuya etulu le futhi babone tindlo sikhathi lesidze ngembiko ukuthi lufike lapho Oh Nkulunkulu busisa lelibandla lelincane busisa labantu laba labetha lapha busisa tihambi emasangweni namuhla futhi dende tathi ukuthi lomlayeto beungakaconziswa kumuntu sicu sakhe kodwa uconziswe ikakhulu Nkosi kulabo labadzinga ngalokujulile sathi kuthi ngalelinyalilanga sifanele simenza wonye ekwahlulelweni kwaNkulunkulu futhi sathi kuthi siyophendvula ngekwati liciniso futhi singalukhulumi babe ngithandazela kuthi litoyiswa kuleyo naleyo inhlitiyo egameni la Jesu inhloko tethu tikhotseme umzuzwana nje angathi noma ukhona yini lapha manje ekuseni longathi nakethu Branham sengiyagula futhi ngikhathele nguletinshwana letindzala nginetindvo letilide lobo ekulenga kimi sikhathi lesithe ngihlala njalo ngikhuluma ngekungenti ngelithuba lelifanele ngendatindvo lengingakafaneli kudenda futhi ngiyakwati akumfaneli umkristu angifuni kwenda lokho uNkulunkulu yathi ukuthi angifuni Futhi angisafuni kuphindze ngilalele lo moya lomdzala. Ngiyo lento lebe isolo ingicindzetela yonke impilo yami ekutheni ngibe neluthando lwangempela nenkululeko kuKristu. Ngifuna ungithandazele mnakethu Branham. Kuthi kutosuka kimi namuhla. Ungasiphakamisa sandla sakho na yonke inhloko ikhotheme. Nkulunkulu akubusise. Oh he, emadazini etandla. Dinshwana letinzala letilide, dinshwana letinzala letikwenda ukhulume noma ucale lolunye luhlobo lokuphikisana ebandleni. Lolukwenda uthathe luhlangothi nalenye into letsite kanjalo. Oh, lokho akusibo bunkulunkulu. Lokho kungungevani emkhathini webazalwane. Futhi ungakwenti lokho. Awukufuni lokho. Awukufuni lokho netinshwana letinzala. Lulakana loludzala nayo yonke lenye into. Loku kwenda uhlale uphansi. Zani nkulunkulu angisayifuni leyo nto. Sengikhathele ngiyo. Ngikulungele namuhla kuyilahla. Ngiyeta manje Nkosi. Futhi ngifuna kusuka kubo bonke bugovu bami. Uma umnakethu angangiphathi kahle, ngitomthandazela noma kunjalo. Nangabe babe wami angangiphathi kahle, ngitomthandza noma kunjalo. Uma umkami angangiphathi kahle, noma umyeni wami, ngitohamba-hamba, ngitithobe embi kaNkulunkulu. Nkosi, ngibuka kuphela embusweni wakho. Ngifuna ingcondo yami ichonze ngqo, ngifuna inhliziyo yami igcwale kujabula. Ngifuna kuhamba-hamba uma inkathathwa ihlupha eceleni kwami. Soloku ngifuna kuhlala tandla tami tiphakeme nenhliziyo yami ihlandekile embi kwakho Nkosi. Ngathi lokhu ukuthi ngalelinye lilanga ngiyohlangana nawe. Ngifuna lolo hlobo lelwati Nkosi ngende ngibe ngiloko kusukela namuhla. Ungasiphakamisa sandla sakho loyo kulabangakaze basiphakamise sandla sabo esikhashaneni lesendlulile. Nkulunkulu akubusise, Nkulunkulu akubusise. Tsatse siqalele iculo lelincane sisakhothamise tinhloko tethu. Ukusho ngempela kangakanani na? Ungadlali manje. Lesi akusiswa sikhathi sekudlala. Lesi sikhathi sekwemukela. Lesi sikhathi sekuthi ukuthole. Woda kuthulule ukulahle njenganyalo. Utokwenda na? Woda nikela kuNkulunkulu konke lonako. Zani nkulunkulu, anginako lokunengi kakhulu kangako. Ngiyinkosikati lencane elikhaya nje. Angikwati kwenta lokunengi kakhulu. Nkosi, kodwa ngingalifunda libhayibheli lakho. Ngingathandaza emalanga onke. Ngingalahla yonke imfucuta lesengcondweni yami. Ngingalahla yonke leyo ndlo. Nginelicala lencumbi yetindlo letishidwe ngulomshumayeli manje ekuseni. Ngako ngiyakuthulula ngiyakulahla namuhla. Angikufuni. Nkulunkulu ngigcwalise ngeluthando, ngigcwalise ngalendlo lengenta ngithandze sitha lesibi kwendlula tonke lenginaso. Ngikufuna ngempela Nkosi. Asadlala lapha ungeda yini manje futhi ume la altari umzuzu nje sisabuthanela livi lemkhuleko uma ngempela ukuqondzile lokho manje uma ngempela sewulungele ukukushiya ungeke usuke kuleli altari namuhla kunaloko enhlitweni yakho uma utota ngebuchotho futhi ngenyukela lapha kuthi ngime nje umzuzu nje mina kethu Branham ya usene livi lemthandazo nami sicu sami ngifuna wena ude uthandaze ungeda manje na inhlokotene utikhotheme bobani labantu osukuma bethe ealtari beme batungelete ealtari na ungangendluli umsindisi lomnene vani kukhala kwami kwekutithoba lapho ubabita laba anye o ngangendluli sindisi sindisi vane kukhala kwami kwekutithoba lapho ubabita laba anye o ngangendluli akunenzaba ukuthi sewube ngumkristu isikhathi lesidze kangakanani futhi solo usesenayo leyo mimoya lemidzala lemincane lekhuluma nawe lekwenta uvuthe lulaka lekwenta ukhulume ngalomunye umuntu Uma kwenyuka lomunye umuntu futhi akhulume ngalomunye umuntu, wena usuke ungene ubajoyine. Oh, uvele nje ubasho. Loko kuliphutha mnakethu, ungakwenzi lokho. Loko ekugcineni kukugcine ungaphandle even lesethembiso. Uma nje unetinshwana letinzala lebe ungafanele ube nato, nangabe luthando laNkulunkulu ngempela lungekho enhlitweni yakho, ungeke waba yini ngutsathe newesilisa wenyuke bese uthi, "Nkulunkulu, khona lapha ngitokuthulula ngikulahle manje ekuseni, khona lapha ngitosuka kule altar sengingumuntu lowehlukile." Ungetha na? Sikhona yini soni lesingakaze simemukele Jesu? Futhi uyathi ukuthi usoni, awumathi yena njengomsindisi wakho na? Uthi mina kethu Branham, yebo bengicabanga ukuthi nginencumbi yenthokodo, ngiya emidansweni nemaphathi nato tonke leto tinto. Ngibukela imibukiso lengakalungi, futhi ngifunza luhlobo lolungakafanele lwetincwadi. Ngifunza tincwadi letinzala, letinetindzaba, letinenhlamba kuyo. Ngithi nje kukujabulela kuyifunza. Nakethu, kukhona lokungalungi ngawe. Loko kungilokuthandwa enhlitiyo yakho. Uyabona? Ake ungibonise ukuthi umuntu ufundzani, ungibonise ukuthi ubuka ini. Ngilalele tingoma latilalelako. Ngalale linye lilanga sitha ngemoto, umuntu lothite welula sandla wavula umsakato wami. Luhlobo lolutshala lwengoma lolunenhlamba. Ngathi cisha leyo ndo, angifuni kuva lokho. Lendwa lenzala yabo dum dum betingoma belive. Wathi yini ngiyathanda kuva lokho, ngathi imvelo yakho ayikalungi, awukalungi. Ngesikhathi ngingaphandle lapha emalanga lambalo emva kwaloko etulu ngale eceleni kwentsaba noma eceleni kweligcuma, ngidweba nalomuntu leto tinyoni letincane tihlabela emanjiyane bekampongolota amemeta. Inightingale lenzala yayindiza etulu emoyeni, noma inyoni inightingale ihlabelela tindumiso. Ngamemeta kakhulu kuloyo mfana ngathi, "Buka mfana, nguleto tingoma tami, divule njalo leto, nguwona msakato wami lowo. Nkulunkulu utehlisele kuthi titongihlabelela njengoba ngiselapha, kuphotisa umphefumulo wami. Ingcono kunato tonke leto tinto letinzala tekuhlanya, le mishini lemithala emajubox labhodlako achubeka, lapho ungeke ukhone ngisho kudla endzaweni yemphakathi, kukudla lokukhethiwe kwadevel, kuyincumbi yadevel, konke konakaliswe zono. Ngabe nonke senimanaphanapha lapho futhi niyakujabulela lokho na? Uma bafaka imali kulawo mabhokisana lamadzala nayo yonke leyo ndo lengcolile lenzala ivela, uyakujabulela lokho na? Lihlazo kuwe. Ungumhlubuki, ukhashana naNkulunkulu, awumathi Nkulunkulu. Kube bewumathi Nkulunkulu ekuthathalelweni kwedolo takho, bewungeke ulalele lowo mbhetho lo njengaloko. Bewutabe ufile kuwe, bewube utohlanda, awukufuni kudla kwakho lokukhethiwe kungcono. Uthanda Nkulunkulu. Ungethe wetha manje ekuseni, uguqe phansi lapha nalaba labavumako manje ekuseni na? Naba besilisa nebesifazane baguqe khona lapha. Lobekakade angumKristu iminyaka, angibendi ukuthi bangabi ngemaKristu, kodwa lengetama kukwenda kubatshela ukuthi develi lolo bahluphako ubasusa ekujabuleni lokugcwele. Umoya longcwele ubujabula. Yebo ke ngivuka ngitsakiwe, ngiyolala ngitsakiwe, ngitsakwa lilanga lonke, ngitsakwe busuku bonke. Oh njenge ngiyakuthanda lokho, ngihamba ngiyodweba ngaloku. Mawunga ngendluli omsindisi lomnene, vani kukhala kwekutithoba kwami. Ngiyahamba ngiyodingela futhi ngihlabelele tindumiso taNkulunkulu, ngiyashumayela noma kukuphi lapho ngiyakhona. Awufuni kuba njalo na? Ugcwale moya longcwele, uyakutsakisa. Oh hey, ubeve bahlabela leto tingoma letinzala letingcolile na? Ungayihlabela. Ngiconze eveni lesethembiso, ngiconze eveni lesethembiso. Ongubani lo tota ahambe nami na? Ngiconze eveni lesethembiso, ngiconze eveni lesethembiso, ngiconze eveni lesethembiso. ongubani lotot ahambe nami na ngikhonze eveni lesethembiso ngiyofika nini kuloko kuphumula lokugcwele sibusiso futhi ngibusiseke phakathi ngiyobubona nini buso baba be ngiphumule ezifubeni sakhe na ngiconze even lesethembiso ngiconze even lesethembiso ongubani lotota ahambe namna ngiconze even lesethembiso ngeke wetha nasi hambisane na ngiyakhumbula ngesikhathi sicishe sibe makhulu lasihlanu simengale ngesikhathi ngibhabhatisa likhulu nemashumi lamabili cishe ngalesikhathi lesi seminyaka endasi lapha elusenzeni lomfula ngesikhathi leyo nkanyeti yekusa lenkulu ita ikhanyisa phansi emfuleni haleluya liphimbo likhuluma livela kuyo lathi ngalelinye lilanga uyosabalalisa livangeli emhlabeni jikelele abengakwenda kanjani lotihluphekelako lomncane umfana waseplazini longati lutho ake akwende loko na umusa wankulunkulu amen oh ngubani lotota sihambe na susa bekeceleni konke lokusinzako manje ungayilaleli leyo mimoya leluthanako woda ulalele livi lankulunkulu isho kanje inkosi babusisiwe labo labalamba futhi bomele kulunga ngoba bayokwesuthiswa asikhothamise tinhloko tethu manje sisathandaza nalaba labase-altari bantwana labathandzekako ngifuna nikhumbule manje ekuseni nilapho kuthi nibeke eceleni lokusinzako nilapho kuthi nibeke eceleni konke lokusinzako nalesono lesinibangela tinkinga kalula Paula wathi kumaHebheru sahluko selishumi nakubili ngekubona ukuthi sikakhwe lifu lelikhulu kangaka labo fakazi asibeke eceleni konke lokusinzako nalesono sisibangela tinkinga kalula futhi ngisethe ukuthini futhi na ngoba sikhathi singeke sisho ngaGideon ngaBalaki ngaBaraki naSamson ngaJeftha ngaDavide ngaSamuel nangebaprofeti labathi ngekukholwa abancoba imibuso basebenta kulunga bazuza sethembiso bavimba umlomo welibhubesi bacima lulaka lwemlilo baphunyula elusikeni lenkemba ebuthakathakeni wentiwa wacina futhi bavuthisa lu buchwaga sitha sibaleka nebesifazane bamukeliswa labafile babo bavuswa baphila Nalabanye bathola kuhlushwa kuhalathiswa lokunesibhuku nange kushaywa ethi kwaloku netulu kwaloku kuboshwa nekufakwa ejele futhi labanye lebe banemacala kuhalathiswa kushaywa bona bonke bazuza umbiko lomuhle ngekukholwa futhi bonke laba bazuze umbiko lomuhle ngekukholwa abasemukelanga lesethembiso uNkulunkulu sekasibonele lokuhle kunaloko kuthi ngaphandle kwethu bona bangapheleliswa ngakho ke ngekubona thine sikakhwe lifu lelikhulu kangaka labo fakazi asibeke eceleni konke lokusinzako nalesono lesisibangela tinkinga kangaka kuze sikhone kugijima ngekubekethela kulomjako lobekwe embikwethu Sibuke kuJesu lo ngumqalisi nemphelelisi wekukholwa kwethu. Lo wathi esikhundleni sentokoto layibekelwe wethwala siphambano, wangalinaki lihlazo, futhi wahlala ngasesandleni sekudla sesihlalo sebukhosi saNkulunkulu. Jesu emthandazweni wakhe wathi, "Babe ngiyathi ngcwelisa mina lucobo." Jesu uba ngilongcwelisiwe ebandleni. Bengashada kodwa akazange akwende uba ngilongcwelisiwe wathi bangcwelise babe ngeliciniso livi lakho liliciniso manje asibeke eceleni konke lokusinzako unelulaka unalokuthi ite ngawe lokukwenta ukhulume ube ungakafanele ukhulume oh nkulunkulu kubeke lapho manje kubeke lapho Bukela umlilo wase-altar wehla futhi ukususe. Buka luthando laNkulunkulu lukukhotha konke. Buka bonke lobo bugovu lobutsala, indlela lobe ukhuluma ngayo nemkakho, indlela lobe ukhuluma ngayo nendvodza yakho, indlela lobe ukhuluma ngayo namakhelwane wakho, indlela lokhulume ngayo ngebantfu ebandleni. Yibeke e-altar manje ekuseni, nemlilo kaNkulunkulu utokwehla ukususe khona lapho, neluthando lobuNkulunkulu lutovutha endzaweni yakho. Unekugula na, kubeke e-altar uthi, Nkosi naku, dala kimi umoya lohlandekile, dala kimi emandla ekuphilisa, ubone ukuthi uNkulunkulu utokwenzani, uNkulunkulu utokwenza manje ekuseni. Babe wethu losezulwini, sikhothama ebukhoneni bakho ngenxa yalabo labase-altar, akuthi umusa wakho uphumule ethi kwalowo nalowo wabo babe. Manje basa, Nkosi, angikwazi kubendela kona mina, bathingeka bakwende bona, akukho umuntu longabendela kona, bafanele batendele bodwa. Akuthi imiphefumulo yabo manje ithi kubo, oh Nkulunkulu, lolulaka ngilubeka phansi lapha, Nkosi, ngingeke ngiphindze ngiluthathe, akunendzaba ukuthi kufikani, noma kuhambani, ngitokuyekela. Kusukela manje kuchubeke lolu lwimi lwami lobe lulula kuthatha tinhlangothi neticuku tekuhleba Nkosi ngilubeka phansi lapha ngingeke ngiphindze ngiluthathe futhi ngcwelisa lulwimi lwami Nkosi angive tingelozi titathe ndlula njengoba Isaya enda ngesikhathi athi ngingulothi indzebe tingcolile maye kimi nalengelosi yafika yathatha ludlawu yase iya e-altar yathatha emalahle emlilo futhi yalibeka etindzebeni takhe futhi yamngcwelisa uNkulunkulu ngcwelisa sonke sikhulumi manje ekuseni lesikhuluma lokuliphutha futhi ahlanyele kungevani siphe kona Nkosi donke tifo letikhotheme lapha kulesakhiwo bantu labanetifo labatiko ukuthi tibodeveli nato uNkulunkulu njengencebo yakho ngiyatekhuta egameni laJesu kwangathi tingaphuma kuwo wonke umuntu logulako futhi kwangathi wonke umuntu longcolile lonemicabango lengcolile imhlamba inkanuko besilisa nabesifazane ngalokufanako uNkulunkulu kukhiphe kubo bonke laba lapha labetama kuyekela bosikilidi netinatho letincane tekuthi jabulisa nemaphathi lamancane netindvo tebugovu uNkulunkulu vuselela emandla enhlitiyo yabo ngamoya longcwele kangange kuthi leto tindvo ngeke tisaba nesifiso ngeke kusaba nenzawo sewugcwele kakhulu umoya longcwele kusukela lapho kuchubeke uNkulunkulu yenda lelibandla lelincane libe sihlahla lesivuthako kwangathi indzawo yamoya longcwele ungayenda ibe ngumlilo lovuthako kuthi live lingaguqukela eceleni kuthi libone inkathi imulo yaNkulunkulu uNkulunkulu qala ngalelidlanzana lebantu labathi ababe likhulu lelimbadlwana lapha manje ekuseni siphe kona Nkosi hlanda yonke inhlitiyo wonke lo Methodist wonke lo Baptist wonke lo Catholic wonke lo Presbyterian wonke lo Pentecostal Nkosi kukhiphe enhlitweni yabo futhi ubavumele bete kuwe namuhla Siphe kona babe ngibaniketa kuwe futhi ngibanikela kuwe egameni la Jesu Kristu kuthi kuhlandwe imiphefumulo yabo nekuphiliswa kwemtimba wabo amen angathi e-altar sewushile umthwalo wakho na udiva kwangathi sewubekwe lapho na uma uva kuthi sewubekwe lapho bani lijaji nguwe lothandazako Sengikwendile kushumayela wena wenda kuthandaza ngabe umthwalo wakho sewusele lapho mnakethu uthathe na ungawushiya ngempela lapho na uma ungawushiya phamsa sandla sakho uthi yebo uNkulunkulu manje ngiwushiya lapha kwehluka kwami ngitokushiya lapha e-altar uthini ngako endase kugcineni kwe-altar lapha ngesekudla sami uthathe na ungawushiya lapho na ungawushiya lo mthwalo lomdzala ubekwe lapho na Sani yebo lukholo lwami lubuka etulu kuwe wena wundlu lase Calvary sisalihlabela sonke kanye kanye manje lukholo lwami lubuka etulu kuwe wena wundlu lase Calvary omsindisi webuNkulunkulu Ma nje ngive sathandaza susalonge licala la agu simine kusukela namhla ngibe wakho ngalokuphelele asime ngetinyawo tethu sihloniphe ngempela wonke umuntu manje lalelisisani wonke umuntu manje akungabikho umuntu lohambako nje inkonzo ayikapheli ngifuna nithole lobungcwele lobuncane sizotha lesincane lapho nginyathela ekudidikeni lokumnyama kwempilo netinsizi tanza nhlangothi tonke kimi bani ngumholi wami wena yala bumnyama bukuchuke bube yimini sula tinyembeti tekutsabuka futhi akuthi mine kusukela namuhla ngibe wakho ngalokuphelele ungalihlabeleli makhelwane wakho manje vala emehlo akho futhi asilihlabele kancane sisaphakamisela tandla tethu kuNkulunkulu lapho nginyathela ekudidekeni lokumnyama kwempilo netinsizitanza hlangothi tonke kimi bani ngumholi wami wena yala bumnyama ukucuke bube yimini sula tinyembeti tekutsa mbuga ungangivumeli nanini ngiduke ngisuke eceleni kwakho nginababe ngesheya ngale nginababe ngesheya ngale nginababe ngesheya ngale kulolunye luku oh ngalelinye lilanga lelikhathi mula ngiyohamba ngimbone ngalelinye lilanga lelikhathi mula ngiyohamba ngimbone ngalelinye lilanga lelikhathi mula ngiyohamba ngimbone kulolunye luku Oh lelo langa lelikhathi mlako lingaba kusasa lelo langa lelikhathi mlako lingaba kusasa lelo langa lelikhathi mlako lingaba kusasa kulolunye luku angathi manje kuthi bangakhi labana babe kulelelinye live na ake sibone isandla sakho bangakhi labana make kulelelinye live na ake sibone isandla sakho Bangakhi labanemsindisi kulele linye live na ake sibone isandla sakho Awukuyuba ngumhlangano wenjabulo lowo Akuyuba ngumhlangano wenjabulo lowo Akuyuba ngumhlangano wenjabulo lowo ethi kwalolunye Ngifuna nento lokuthide manje sisahlabela futhi leyo ngifuna uqhawulane nemuntu lome eceleni kwakho futhi uthi mnakethu dzathe ngithandazele kuthi siyobonana kulele linye live ungakwenda ngaphandle uma ukusho ngempela bangakhi labafuna ukuthi babonane na bangakhi labafuna kubonana na wonke umuntu lolapha khona ngale na sine impela siyafuna Manje asichawulani nje futhi sithi ngifuna sibonane mnakethu ngifuna sibonane ngakulolulunye luhlangothi manje sisahlabela lena nginemsindisi ngesheya ngale kulungile nginemsindisi ngesheya ngale nginemsindisi ngesheya ngale nginemsindisi ngesheya ngale ethi kwalolulunye lugu Oh ngalelinye lilanga lelikhathi mlako ngiyohamba ngimbone ngalelinye lilanga lelikhathi mlako ngiyohamba ngimbone ngalelinye lilanga lelikhathi mlako ngiyohamba ngimbone kulololunye lugu Ngabe lokho akukwenti utive ukahle futhi umuhle na Jesu ngigcine edute nesiphambano Jesu ngigcine edude Kukhona umthombo loligugu Ungezihle kubo bonke umfundlana wekuphilisa Ugeleta uvele Calvary mthonje Wonga umuntu phakamisa sandla sakho manje Siphambalweni Siphambalweni bani ngati mulo yami njalo njalo uze umphefumulo wami lohlwitziwe uyothola kuphumula ngesheya kwemfu Ula esiphambalweni esiphambalweni bani ngati mulo yami njalo njalo uze umphefumulo wami lohlwitziwe uyothola Kuphumula ngesheya kwemfu la Ngiyamtsandza Ngiyamtsandza Ngoba wangitsandza kuqala Uthi wangitse ngeli sinziso eKalvari. Akathunyiswe uNkulunkulu asithi ngekuthula manje nje sikhothamise tinhloko tethu futhi ngendlela yethu lethandzekako asimdumise nje tandla tethu tiphakeme sithi ngiyakubonga Nkosi ngekusinzisa umphefumulo wami ngiyakubonga Nkosi ngekungenda ngiphile ngiyakubonga Nkosi ngakho konke lokwendile uletha ukukhululwa lokumnanzi uletha insinziso yesihle ngiyakubonga Nkosi sikunika umnikelo wokubonga Siyakudumisa ngoba uthandzeka kakhulu ungumduze wesigodi inkanyeti yekusa imbali yaseSharon konke kuko konke ungubabe indvodzana umoya longcwele loyo lobeka khona lokhona nalota ufika alfa lomkhulu omega ungulova ngalisako inkosi yakuthula imphandze nentalelwane yaDavide Umiko konke futhi siyakubonga Nkosi ngakho konke lokwendile siyakubonga ngelivi lakho ngoba likukhanya endleleni yethu oh siyathandaza Nkosi kuthi utosivumela sihambe ekukhanyeni siphe kona babe egameni la Jesu Kristu amen kulungile sisathi kuhlala phansi umzuzu sitohamba ekukhanyeni sitohambe ekukhanyeni Gukanya lokuhle kangaka Kuvela lapho emathonsi ematolo emusa akhanya khona Kusikhanyisa nza odonge emini nasebusuku Jesu gukanya kwe Wotani bangcwele asilihlabeleni manje Sito hambe kukhanyeni Kuhlanteka bungcwele kukhanya lokuhle kuvela lapho emathonsi ematolo emusa akhanya kona Kusikhanyisa nza odonge emini nasebusuku Jesu kukhanya kwe live Wota umvume njengenkosi yakho Jesu kukhanya kwe live Tito khala ngetinsimbi tasezulwini Jesu kukhanya kwe live Wonke umuntu sito ambe kukhanyeni kukhanya endleleni yami kukhanya lokuhle kuvela lapho emathonsi ematolo emusa akhanya khona kusikhanyisa ndzawodonke emini nasebusuku Jesu kukhanya kwe live akukwendi utive ukahle na bangaki labadiva bakahle na phakamisa sandla sakho nje manje uthi ngidiva ngikahle ngempela moya lo ingwele sokukalaphe kwaphuma konke khona ke sito yini na hamba ekukhanyeni ungalaleli noma yini yini kukhanya na livi lakho lisibane ngako ke sito hamba kulokukhanya loku kukukhanya lokuhle kuvela lapho emathonsi ematolo emusa akhanya khona kusikhanyisa ndzawodonke emini nasebusuku Jesu kukhanya kwe manje akusikuhle kakhulu lokho na kubukeka kwangathi nje singabe sisavala umoya longcwele usibambe nje ngci aniva ngaleyo ndlela na nje kuvakala kwangathi angisakhoni ukuchetha nje kubonakala kwangathi nje ngeke Levangeli lithonsa ingati ingati yebafunzi labafela liciniso lelivangeli lamoya longcwele lithonsa ingati lowe kuqala kufela lelicebo lamoya longcwele kwaba uJohane umbhaphathizi kodwa wafa njengemuntu kwase kufika inkosi Jesu bayibedzela washumayela kuthi umoya uyosinzisa abantu esonweni kukhona Petru naPaula naJohane lomkhulu banikela timpilo tabo kuze leli vangeli likhanye baphica ingadi yabo njengebaprofeti basendulo kuze livangeli lankulunkulu leli liciniso likhulunye ngekwethembeka base bamgcoba ngematshe Stefan washumayela wahlaba sono wabathukuthelisa kakhulu bamphihlita inhloko ekhathi kepha wafela emoyeni waphuma umphefumulo futhi wahamba ukuyohlangana nalabanye leso sicuku lesikhulu lesinikela ngekuphila lihlala lithonsa ingadi yebo lithonsa ingadi leli vangeli lamoya longcwele lithonsa ingadi ingadi yebafunzi labafela liqiniso leli vangeli lamoya longcwele liqhubeka nekuthonsa ingadi lalelani ukhona imiphefumulo lengaphansi kwealtar iyamemeta kuyoze kube nini na kuthi inkosi jezise labo labende lokungakafaneli kodwa kutoba nalabanye labatonikela ngengathi yekuphila kwabo ngaleli vangeli lamoya longcwele nazamcolo wayo lobovu nje lichubeka lithonsa ingadi haleluya lithonsa ingadi ngifuna kuba ngulomnye wabo Livangeli la moya longwele. Lithonsa ingati. Ingati ebafunzi. Labafela liqiniso. Lelivangeli la moya longwele. Lithonsa ingati. Ngitsandza kusuka ngqo epulpiti. Amen. Oh, kuhle kanjani pho? Bazalwane bami banikela ngengati yakuphila. Kutoba nalabanengi labatokwenda into lefanako. Ningakhathateki, kwehlela ekuhlaleni ebaleni kwamaqiniso masinyane nje. Uyoba semkhatsini wekuthi uyangena noma uyaphuma. Bonke bangena ngaphansi kwawo manje umkhandlo wemabandla futhi wonke uyangena. Bonke babuthane babe imbumbe ndzawonye futhi batoba banengi labatonikela ngekuphila kwengati yabo ngaleli vangeli lamoya longcwele nazamcolo walo lohlandako lithonsa ingati yebo liyathonsa. Oh haleluya, leli vangeli lamoya longcwele lithonsa ingati, ingati yebafunzi, labafela liqiniso, lelivangeli lamoya longcwele, lithonsa ingati. Hey, ngiva kwangathi luhlithwa selulapha nje ngetulu kwaleli bandla. Oh, kungenda nje ngitive ngikahle kakhulu. Donke tono tingaphansi kwengadi. Niyabona, umoya loyingcwele uyalithanda livi. Lelivi linguloko umoya loyingcwele latondla ngako, niyabona. Oh hey, uyehla ube semkhatsini webantu, uhlande tono tabo, ususe kugula kwabo, ususe kudunyelwa libhabhalazi kwabo. Manje ngitsakiwe nje. Ngitsakwe ngiphelile, ngitsakwe emoyeni. Luthando luphuma ludonsa enhlitweni yami. Akunenzaba ukuthi noma ngubani uke wentani, sekuthethelelwe. Sitha sakho lesibi kwendlula tonke, sekwendlulile. Noma ngubani lo ke wakhuluma noma washo noma yini, uma ngi yebo ke ngi lo sekuhambe konke. Konke sekuhlandiwe manje. Futhi lithonza ingadi. Yebo lithonza ingadi livangeli lamoya longcwele lithonza ingadi ingadi yebafunzi labafela liqiniso lelivangeli lamoya longcwele. Oh hey, sikhathi lesimnanzi kangaka pho. Sikhathi lesimangalisako kangaka sakho. Sikhathi lesimangalisako kangaka sami. Uma sonke sikulungela kuhlangana na Jesu Inkosi yethu, kuyoba sikhathi lesimangalisako. Sikhathi lesimangalisako sakho. Sikhathi lesimangalisako sami. Uma sonke sikulungela kuhlangana na Jesu Inkosi yethu, kuyoba sikhathi lesimangalisako. Niyakuthanda lokho na wonke umuntu wotani. Oh, sikhathi lesimangalisako sakho. Sikhathi lesimangalisako sami. Uma sonke sikulungela kuhlangana na Jesu Inkosi yethu, kuyoba sikhathi lesimangalisako. Ngiva nje kwangathi imvuselelo leyifashion lenzala kuleli bandla. Aniva nine na kuhlandwa lokuthala nje kukalapha lesimnanzi sikhathi lesimangalisako. Anidiva nikahle na. Oh, ngitomthumisa, ngitomthumisa. Dumisani liwundlu ngekuhlatshelwa toni. Asiyihlabele manje. Wonke umuntu niyayati na? Ngiyayati. Wota lapha. Awungisite ngekulo hola mina kethu nevile. Nani nonke kanye kanye manje. Asiphakamise tandla tethu nje lihlabeleleni kanye nami manje manje kulokusa. Dumisani liwundlu ngekuhlatshelwa toni linikeni luthumo nonke nine bantu ngoba ingati yalo igeze onke mabala. manje wonke umuntu wotani ngidomthumisa ngidomthumisa thumisa niliwundlu ngekuhlatshelwa toni linikeni luthumo nonke nine bantu ngoba ingati yalo ikeze onge mabala. Amen. Lo kuyamangalisa na. Litolopha lelimhlophe lemaparele nginelikhaya lelihlehle lihabhu nemchele manje ngilinzile ngicaphele futhi ngiyathandaza ngoba leli dolobha lelimhlophe lelabonwa nguJohane lehla. Amen. Kuyamangalisa. Oh manje asime ngetinyawo tethu wonke umuntu. Ngiyethemba nidiva nikahle. Nikhumbule tinkonzo okusihlwa. Manje sifuna ukuhlabela yethu lemnanzi ingoma lenzala yekuphuma. Ngeligama la Jesu siyakhothama. Siwa sikhuleka etinyaweni takhe. Inkosi yemakhosi ezulwini siyoyichelisa. Lapho luhambo lwethu selufeziwe. Kulungile wonke umuntu manje kanye kanye kulungile. Ngeligama la Jesu siyakhothama. Siwa sikhuleka etinyaweni takhe. Inkosi yemakhosi ezulwini siyoyichelisa. Lapho luhambo lwethu selufeziwe. Kamaleliligugu olimnanzi kangaka. Olimnanzi kangaka themba lemhlaba nekwetsaba kwelizulu. Kamaleliligugu olimnanzi kangaka. Olimnanzi kangaka themba lemhlaba nekwetsaba kwelizulu. Kusa lokumangalisa kangaka. Sikhathi lesimangalisa kangaka. Asikhothamise tinhloko tethu manje umzuzwana. Wonke umuntu akabheke ngqo kuKristu manje umsindisi wakho. Ngendlela lethulile ngifuna nimnike kubonga neludumo. Nithi Nkosi, ngikubonga kakhulu ngekungcwelisa umphefumulo wami. Ngikubonga kakhulu ngako konke longentele kona. Umoya wakho awube sethi kwami malanga onke Nkosi. Ngihole, ngiconzise, ngibusise. Nkulunkulu aniphe leso sibusiso kungumthandazo wami. Manje sisakhothamisa tinhloko tethu. Mina kethu Neville, sikhulule ngelivi lemthandazo.